Asithobiseni inhloko zethu. Nkosi ethandekayo, sibulela wena ngobu busuku ngesithembiso sokuza kwenkosi uYesu. Apho siya kuhlangana, umhlangano omkhulu, apho ungasayi kuphela, wemivuyo neengoma, njengoko sikudumisa, wena, kwizizukulwana ezingapheliyo ezizayo. Sicela intsikelelo zakho kumhlangano ngobu busuku. Sicela intsikelelo zakho kulo mnquba, kubasebenzi bawo, umalusi wawo, nabancedisi bawo, abelusi abancedisayo, nabo bonke. Sicela ukuba usikelele aba, Nkosi, abaze iimayile ezininzi ukuze babe semhlanganweni. Beka isandla sakho senxeba phezu kwabo, ngexa behamba ukubuyela emakhayeni abo. Sinike oko, Nkosi, singahlangana izihlandlo ezininzi kunye kule ndawo ibizwa ngokuba yindlu kaThixo ukuza kunqula. Sikelela abo baqhagamshelweyo ngobu busuku, Nkosi, ngendlela yomnxeba. Angawonke umntu ongasindiswanga angamfumana uYesu Kristu umsindisi wabo ngobu busuku. Philisa bonke abagulayo nabaxhwalekileyo bawo. Umkhonzi wakho ungena enkonzweni egameni likaYesu. Amen. Inkosi isikelele ngamnye wenu. Ndivuye kangako ukuba lapha kobu busuku. Ndingene nje xa umzalwane uEni ebecula indawo yokugqibela yengoma yakhe kumaphiko ehobe. Ukuqinisekileyo ngumbongo omhle, ukuqinisekileyo mhle, kwaye ndiyazi ukuba ungexesha elifanelekileyo. Ngoku ke sinombulelo kakhulu, kwaye nakuni nonke bantu baqhagamshelweyo ngobu busuku elizweni banzi. Bendinqwenela ukuba benilapha nibone oku kulinda, ukulindela okusebusweni baba bantu ngexa bexinene esakhiweni ngobu busuku benexesha elimangalisayo. Sifuna ukubulela umzalwane uJack Moore nodade uMoore, umzalwane uNoel, umzalwane uBotlio, umzalwane uBrown, bonke aba babandakanyekayo apha, umnquba wonke, abasebenzi bonke ngokusimema sibuye. Ibiyi ngenene uhlobo lwe andinakuthi ukuzenzekela. Ibingokulula sisandla sikaThixo esiyisebenzileyo yaphumelela. Kukho umzalwane apha owaye nephupha kwixesha elidlulileyo malunga nale nto isenzeka. Wathi ndimi kwibhulukwe emhlophe kwii-moccasins zamandiya uhlobo. Kwaye yindlela nje leyo ebendimi ngayo xa benditsalela umnxeba umzalwane uJack ngalo mhlangano njengqo eCarson eColorado, ii-moccasins zamandiya kunye nebhulukwe emhlophe yeLevi. Mzalwane uLeo, ukuba umamele, bendihlangane nje nawe kwimizuzu embalwa, ngoko lelo lixa umhlangano othathe ubukho bawo kanye apho. Ngoku bubusuku bangecawe. Yazi abaninzi benu baza kuqhuba ubusuku bonke ngobu busuku besiya emakhaya. Abanye benu baza kube beqhuba kusasa. Ndineentsuku ezimbini zokuqhuba phambi kwam. Kwaye ngoko asizukunibamba ixesha elide kakhulu. Kwaye ndizamile ukwenza oku uhlobo lwakudala lobusuku. Ubusuku umzalwane uBrown kunye nomzalwane uJack kunye nathi sonke esazidla ngokuthandazela abagulayo iminyaka eyadlulayo. Siza kuthandazela abagulayo ngendlela efanayo esasisenza ngayo ngoko. Ngoku niyandiva emva phaya emva, ndimana nje ukuwehlisa lo mboko wokuthetha ngokuba nditshelwe lilizwi. Kwaye ngoko ndifuna uku nje into encinane, nentlekele encinane yenzekileyo, ngoba bebendixelela kwisithutyana esidlulileyo ukuba kukho umzalwane mhlawumbi apha emhlanganweni ngobu busuku osandula ukuphuma kubuhlelo weza eShreveport efuna ukuva ngomyalezo. Kwaye waphixaniseka, ebengazi ukuba ukweyiphi indawo. Ngoko waya embindini wedolophu, wabona abantu behlanganisene. Wathi, ngaba kulapho apho uBilly Branham aza kushumayela khona? Wathi, hayi, kulapho uBilly Graham ashumayela ngendlela yomboniso. Wathi, kuhle, ndiyaxolisa, ndifumene indawo engeyiyo. Wathi, wenyuka. Wathi, ngoku ndingayaphi, Nkosi? Wathi, waqalisa ukunyuka le ndlela inkulu, andiyazi ukuba yintoni. Kukho inkonzo enkulu apha ekupheleni, isitrato iTexas, kwaye kwakukho umnqamlezo omkhulu omhlophe phezulu enkonzweni. Wathi, inkosi yamxelela, yathi, qhubeka nje uhamba. Wathi, xa efika apho, kwakukho. Wathi, kuhle, kulapho kumele ukuba ikhona, kukho iimoto ezininzi ezimeleyo jikelele. Waze wathi, umtshakazi nomyeni beza bephuma enkonzweni, bekuphezolo, bekukho umtshato, ndiwubonile uphuma. Inkosi yathi, ngoku, nantso into ekuyiyo, uphuma ebuhlelweni ukuze ungene kumtshakazi, ukuze uhambe nomyeni. Yabona, yabona. Bendisenza intetha kwinkosikazi yam, sisihla ngesitrato, indlela inyanga neenkwenkwezi bezijinga ngqo phezu kwalo mnqamlezo njengokuba besisondela kuwo. Ndiyaqikelela, ndiyazijonga nje izinto ezincinane ezinjalo, mhlawumbi kukuhambisana nenkolo yam kuThixo kunye nolungiselelo lwam. Bendicinga ngobu busuku eTucson kwenzeka ukuba uVital Ledoux wayengulo mFrentshi ungowenene umFrentshi. Ndiyakholwa bendinixelela ngenye imini ukuba ndathi xa ndigqiba ukuthetha ndizama ukwahlula ubuhlelo kubuKristu benene, kwaye indoda yayindinika intetha emfutshane malunga noko iphuma kwihlelo lenkonzo yakomoya edumileyo. Kwaze uDanny Henry ndiyacinga ukuba ungumzala kumdlali womboniso bhanyabhanya okanye into ethile, kwaye wayengumbhaptizi. Waze wabaleka wehla esiya eqongeni, waze nje wazijula iingalo zakhe kum endanga, waze wathi, "Zalwane uBrenham, ndiyathemba ukuba oku akuzukuvakala kuhlambela, kodwa okuya bekungaba sisahluko sama-23 sezityhilelo." Kwaye xa ebeqala ukuthetha enye into, waqala ukuthetha ngeelwimi, kwaye oku abantu abathathu besiFrentshi, umfazi wesiFrentshi omkhulu, umfazi otyebileyo ontsundu ngebala waseLouisiana angabe uhleli apha ngobu busuku, wayibhala phantsi kwiphetshana into ayithethileyo. Kwaze uVictor Ledoux umlungiseleli wabhala phantsi le nto inye, kwaye babejonga ukufana okanye beza kwenza njalo. Indoda enentloko ekhanyayo, uhlobo olugwangqa leenwele, imi phaya emva, ihleli emva kangangokuba ibinako. Yeza inyuka ifuna ukubona okubhaliweyo. Yayiyitoliki yesiFrentshi kwi-UN, kwaye zontathu into ezibhaliweyo zazifana. Kwaye kwathetha oku, "Ngenxa yokuba ukhethe le ndlela inzima, uyikhethile, wena uthathe ukhethe ngokwakho ukukhetha, ngoba siyazi ukuba uMoses kwafuneka enze ukukhetha kwakhe." Yathi, "Yiyo le ethe ngqo nechanekileyo indlela, ngokuba yindlela yam, kwaye sesinjani, sesinjani isigqibo esizukileyo osenzileyo." Yathi, "Ngenxa yoku, isabelo esikhulu sezulu sikulindile, kwaye oku ngokunokwako koko kuza kwenza kuzalisekise uloyiso olumandla ngothando lobuThixo." Zontathu zabe zifana. Bendicinga ukuba ndinayo loo nto eBhayibhileni yam ngobu busuku. Ndijongile phaya, kodwa andinayo ukhutshelo loqobo lwayo. UDanny Henry akazi njengam, akazi nakakuhle isiNgesi esilungileleyo, bekaphi ke isiFrentshi. Ukuba uyaqaphela phaya, kunje ngolwimi lwesiFrentshi babeka isenzi phambi kwesiqelisenzi, kwaye inguqulelo yazo zontathu ibifana ngqo. UDanny Henry kwixesha elidlulileyo wenza uDanny angabe umamele ngobu busuku, uVictor Ledoux mhlawumbi umamele, ukuba ndiyaqonda ukuba useTucson. Kwaye nina bantu baseTucson enkonzweni, umnquba, umnquba waseTucson apho umzalwane uGreen angumalusi, umzalwane uVictor Ledoux ndiyaqonda okwinkonzo yentende kanye emazantsi eParc Avenue apho uphumela kuhola u-80 xa usiza ngapha. Kwaye ukuba uphandle phaya ngobusuku bangomso kunye nobusuku obulandelayo, nokuba uya kuba phaya ixesha elide kangakanani, yani niyokumva, kwaye uDanny angaba ukunye naye, kwaye kusenokwenzeka ukuba bamamele phaya emnqubeni ngobu busuku, andazi. UDanny waya eJerusalem nje emva koko, waze wathi ebelele phaya engcwabeni kwibhodi, ibhodi yelitye uYesu awayelele kuyo, isidumbu nje phambi kovuko lwakhe. Waze wathi ngesiquphe ndafika engqondweni yakhe. Waze wathi wabaleka waphuma, waqalisa ukulila, waze wahamba ngaphandle, waze wakhokelelwa. Uyindoda eyenza izinto ngamatye, eqengqa amatye endifuna ukutsho. Wathi waya apho bathi umnqamlezo wawumiliswe phantsi khona, waze wawisa, waqhekeza intwana yelitye emalunga ne inji macala omane okanye into ethile, wayifaka etasini, kwaze kwabekeka ukuba aze nayo ekhaya. Xa wenza njalo, into ethile yathi kuye, "Yenzela umzane uBrenham iziqhoboshi zihlahla zehempe ngela litye." Waze walifaka kwi-asidi, laze lajika umbala ukusuka kwilitye elikhangeleka limhlophe laba lilitye legazi. Waze wenza iziqhoboshi zihlahla. Waze xa ezinikamna wabe engayiqaphelanga, kodwa kanye embindini wazo zombini iziqhoboshi zihlahla kubaleka lowa uthetye ucutheneyo umgca, "Ndizinxibile ngobu busuku ukuthandazela abagulayo, uyabona." umbala welitye legazi njengegazi elithonsizayo nalowo uthetye umca ucutheneyo unqumleza kanye njengqo oko isiprofeto sakhe sakutsho indlela ethetye ecutheneyo uyabona usiprofeto ndambonisa yona deni ukuba umamele wena okanye umzalwane uledu omnye wenu ngobusuku iza kuba bubusuku bakudala xa siza kuthandazela abagulayo ndiyavuya ukuhamba le ithetye icutheneyo indlela indlela yevangeli indlela yelizwe nenkosi yethu uYesu Kristu uThixo anisikelele nonke ngoku ningabantu abamnandi ukuthetha kubo ndiyakuthetha nje ixesha elide ze ndibe nani apha ixesha elide kakhulu uBhili uthe kukho phakathi kwamathathu namane amakhulu abantu abaza kuthandazela ngoko kuza kufuneka ndikhawulezise nomyalezo wethu ngokukhawuleza esinoba nakho ze ke ndithandazele abagulayo ngoku kubantu abaseArizona kubusuku bomgqibelo olandelayo sobe singaphaya andize ndibe nakulicinga igama ladolophu eYuma Arizona esidlweni ngoko ke eCalifornia silandela kanye kwintsasa yangecawe siye eLos Angeles kunye nendawo ekuqikelelwe ukuba zibe zikhona ngoku busuku ndifuna ukuthabatha itekisi ephuma esibhalweni okunye nje bendihleli kwindawo yokutyela namhlanje iMorrison Cafeteria umzalwane uJack nenkosikazi yakhe mna kunye nenkosikazi yam siye ngaphaya kwiMorrison Cafeteria ukuze sibe nexesha elincinane kunye besingekaze siphume abafazi zange khe babe kunye bekukho umfo oselula weza kum igama lakhe nguGreen ungutata kamzalwane uPerry Green waze wathi uyazi mzane uBrenham ubuthetha ngeJohnny Pin ngobunye ubusuku kahle leyo yi yintoni Bobby Pin wathi ubuthetha ngeJohnny Pin wathi ndikufumanele iJohnny Pin wandinika yona ngoku leyo yiJohnny Pin manenekazi ayisayi kusebenza ezinweleni iJohnny Pin wathi ebeyisebenzisa iminyaka ukubamba amaphepha eBhayibhile yakhe ngoko wathi ndiya kukunika eyenene iJohnny Pin ngoko mzawane uGreen ukuba ulapha ndaweni ithile okanye umamele la Johnny Pin ilunge kanye ibamba nje kakuhle ngoku sifuna ukungena ezibhalweni nje kanye kwaye ndifuna nityhile kunye nam kwiindumiso amashumi amahlanu esihlanu kwaye nakumateyu isithathu kwaye isihloko sam ngobu busuku ibingumxholo kamzalwane ueni kumaphiko elimhlophe okwekhephu ihobe ngoku andizukuba nako ukuzibetha zonke into ezibhaliweyo kunye nezibhalo endinazo apha ngenxa yokuba ndiza kungathi ndiyatsiba nje kwezimbalwa zazo kwaye ngenxa yokuba ndithembise umyalezo inkosi ithandile eYuma kubusuku bomgqibelo olandelayo ndifuna ukushumayela nge iimeko zoxhwilo ukuba inkosi iyathanda kwindumiso amashumi amahlanu esithathu ndicela uxolo indumiso amashumi amahlanu esihlanu ubekele indlebe uxolo amashumi amahlanu esihlanu ewe mhlekazi ubekele indlebe umthandazo wam Thixo musa ukuzifihla esikhungweni sam ndibazele indlebe undiphendule ndiyaphatheka ekucamngceni kwam ndincine ngenxa yelizwi lotshaba ngenxa yokuxinzelelwa phantsi ngabangendawo ngokuba zindiqengqela ubutshinga ziyandisukela ngomsindo intliziyo yam iyazibhijabhija phakathi kwam izothuso zokufa zindiwele ukungoyiki nokuthuthumela ukuza kundingene ukududuzela kundigubungele ndathi oh akwaba bendinamaphiko njengehobe bendiya kubhabhela kude ndiye ndiphumle nanko ndibaleka kude ndilalise entlango phakamisani uphakamisani uthetha amen uDavide umthandi wentlango xa waye xinzelelekile kwaye abantu bengasayi kumkholo kwaye iintshaba ziphezu kwakhe wathi ukuba bendinamaphiko ehobe bendiya kubhabhela entlango ze ndihlale apho mangaphi amatyeli endikhe ndacinga loo nto inye ukuba bendinokuthabatha umpu wokuzingela wam edongeni ingxowa yam yokulala endle ngiye entlango ze ndingaze ndibuye kwakhona. Ndiyibuzile inkosi ukuba ndingaphila ndiwubone umhla. Andiyifuni inkonzo yomngcwabo. Ndathi ukuba ndingaya ehlathini ndaweni ithile ndibeke ublondi omdala oyame emthini ngumpu wokuzingela wam lowo. Ndiyaxolisa ndikuthetha oko ngenxa yenkosikazi yam ehleli phaya. Uyazi laa mpu wokuzingela umzalwane apha wandinika kwiminyaka eyadlulayo. Ndibulele 55 egquba lezilwanyana ngawo ndingakhange ndiphose nesithonga. Ezinye zazo zikwisixhenxe okanye 800 eyadi. Ndiyibiza kwanqa ngokuba eyomfazi wam igwanqa. Ngoko yathi ndicinga kakhulu ngalaa mpu wokuzingela kunokuba ndicinga ngayo. Kodwa ngoko ndithanda ukuyoyamisa emthini ze ndithi, Nkosi, vumela uJoseph ayifumane ngenye imini. Ndithanda ukuthabatha amaphiko ehobe ndibhabhele kude. Kodwa njengelinye ixesha phezulu ezintabeni kwaye ndibukele ikhosi kwaye ndilibona libhabha lisimka. Niyalazi ibali lam laloo nto. Ndathi kulungile ukuba lapha Nkosi, njengoko uPetros wathi singakha iminquba emithathu kodwa ezantsi enyaweni lentaba. Abagulayo nabaxhwalekileyo balindile, abalahlekileyo nabafayo balindile. Ngoko masenzeni esinako ngexa kuyimini kwaye ngenye imini kuya kubakho amaphiko ekhosi elimhlophe aya kwehla uya kusithwalela kude. Ngoku kumateyu isithathu 16 ndingathanda ukufunda 16 kunye 17. Ebhaptiziwe ke uYesu wenyuka kwa oko emanzini asuka amazulu avuleka kuye. Wambona umoya kaThixo esihla njengehobe esiza phezu kwakhe. Nalo ilizwi liphuma ezulwini lisithi, lo gunyana wam oyintando endikholisiweyo nguye. Ngamanye amazwi, endikholisiweyo ukuhlala kuye. Ngoku sifuna ukuthetha imizuzu embalwa ngale ntaka. Ihobe belisoloko liyenye yentaka eziyintandane kum. Kwaye xa ucinga ngehobe, ihobe ngenene liyi kunye nevukuthu yintaka enye. Ivukuthu lihobe lasekhaya. Zona zombini zilusapho olunye. Ndikhe ndayilandelelela kwaye lusapho olunye. Ivukuthu nehobe zona zombini zezosapho olunye. Imikhuba yezintaka iphume yodwa. Ndishumayele apha kwiminyaka embalwa edlulileyo kwinkonzo yentente ngaphandle apha nomzalwane umo ngeimvu nehobe. Ndiyaqikelela niyayikhumbula nonke loo nto kwaye indlela ihobe eliyeyona ntaka icocekileyo esinayo kwaye imvu sesona silwanyana silulamileyo sinaso. Zona zombini yintaka nesilo sedini. Indlela ezekeliswe kakuhle ngayo apha uYesu eyimvu ze uThixo abe lihobe kwaye ihobe belingena kuze lihlale phezu kwengcuka. Imvelo yayo ayilunganga. Belingena kuze lihlale phezu kwenja. Imvelo yayo ayilunganga. Bekumele kube phezu kwemvu. Ezivelo zimbini lekumele zifane kwaye yindlela ekumele sibe yiyo leyo. Imvelo zethu zimele zitshintshe ukusuka kuboni obugqumayo ziye kwintobeko yemvu. Kwaye uqaphele, ihobe likhokhele imvu. Kwaye qaphela, imvu inikezela yonke into enayo kwihobe. Kwaye jonga apho ihobe lamkhokhelela khona ekubethelelweni ngenxa yezono zethu sonke. Ngoku ihobe lika uThixo wayefuna into yokumela unyana wakhe. Wayemelwe sesona sicocekileyo sithobekileyo isilwanyana emhlabeni, isidalwa esihamba emhlabeni. Kodwa xa uThixo emisa into yokumela yena ezulwini, kwakungeyona ithobekileyo kwaye eyona icocekileyo intaka ekhona ezulwini, ihobe. Ngoku ihobe, amahobe ayehlukana. Kukho iintlobo ezininzi ezahlukileyo zawo. Ngokuqhelekileyo ihobe elilihobe lethu luhlobo olukhangeleka liluthuthu. Ze kubekho ihobe elincinayo. Ze ke kubekho elangokuhlwa ihobe. Kukho kwakhona elibizwa isorona ihobe esinalo ekhaya. Lingomncinane oluthuthu umfo omncinane, intwana yomfo onemigca ebomvu emaphikweni akhe. Kukho ezininzi iintlobo zamahobe kwaye zahlukile ngemibala. Ngoko kuyiloo nto ifanayo nakumavukuthu. Goku ihobe lelakhiwe ngokukodwa kakhulu ihobe ngenxa yokuba isiqhelo salo sokuba lingenako ukutya nantoni na engacocekanga belingenako nje ukuyenza ngenxa yokuba aliyakhelwanga loo nto. Ngoku ndibe ndisoloko ndithetha ngehobe ukuba liluphawu lukaThixo kwaye unomyayi eluphawu lomhanahanisi. Unomyayi unako ukuhlala phandle kwisidumbu esidala atye imini yonke kwaye abhabhe kanye aphume aye entsimini atye ingqolowa nehobe. Kodwa ihobe linokutya ingqolowa kube kuhle kodwa alinako ukusitya isidumbu esidala, uyabona? Akanako nje ukuyenza, isisu sakhe asinakuyithatha kwaye ndamangala ukuba kutheni engenako ukuyenza. Zizintaka zombini, zombini zintaka, kodwa kutheni? Kukwakheka kwazo. Yindlela ekuyiyo nowenene umKristu, o nje owehlelo umKristu angathatha nje nantoni, kodwa owenene, ozizelwe ngakutsha umKristu akanakho ukuzithatha izinto zehlabathi, wakhiwe ngokwahlukileyo. Ndafumanisa ukuba ihobe alinanyongo, akukho nyongo ehobeni, ngokuba aliyidingi. Ngoko yindlela ekuyiyo nomKristu, akadingi nabuphi ubukrakra, yabona? Ngoba utya kuphela ukutya kukaThixo kwaye akuthathi bukrakra ukunyibilikisa oko, kuthabatha uthando, yabona? Ngoko yena ukunyibilikisa ukutya ubukrakra bathi kuhleke bayahluka nalo, kodwa uthando lusoloko lulamkela ilizwi likaThixo. Ngoku akananyongo, ngoko ke ebengenako kuchasene nje naye ukutya nantoni na embi, kwaye ukuba ebengayitya ibiya kumbulala, kodwa akukho ngozi, akukazi kuyitya ngokuba akayilambelanga. Kwaye yiyo leyo indlela nowokwenene umKristu. Ubusazi na ukuba owokwenene umKristu akanaso nkqu nesinjani isono esibalwa kuye. UDavide wathi, unoyolo umntu uThixo angasayi kubalela sono kuye. Xa uhlanjiwe egazini lemvana, hayi ngokholo lokuzenzisa, kodwa ngenene igazi lemvana, uThixo akabaleli kuwe nantoni na eyenziwayo ngenxa yokuba uphantsi kwegazi kwaye akayiboni. Kukho idini legazi, ukuphela kwento angakubona kuyo yindlela awakubona ngayo phambi kweziseko zehlabathi xa wayebeka igama lakho kwincwadi yemvana yobomi. Kuphela kwento angajonga kuyo ngenxa yokuba uhlawulelwe wakhululwa kuyo yonke into eyakha yenziwa, uhlanjwe egazini lemvana. Ngoko ke akukho nyongo kuwe, akukho mkhuba ungaxocekanga kuwe ngenxa yokuba igazi lemvana likwenzile oku, kwaye uThixo akanakubalela sono kuwe emveni kokuba unedini lesono phaya elikulindileyo. Kuhleke uthi wena, oko kundinika umhlaba owaneleyo ngoko, mzwane uBrenham, ndingenza endikufunayo, ndisoloko ndisenza, ndisoloko. Kodwa xa indoda ingabona ngokwenene oko uYesu ayenzele khona, ize iguquke yenze into echaseneyo nayo, ibonisa ukuba ayizange imamkele uKristu. Ndinenkosikazi encinane ehleli emva phaya, uneminyaka elishumi ubuncinane kunam kwaye ungwevu njengokuba ndinjalo. Isizathu kukuba ume phakathi kwam kunye nehlabathi langaphandle. Ukuba bendisiya phesheya kwelwandle ndize ndi, bekungayi kukuba luhlobo oluthile losapho olu ukuphila kulo. Ukuba bendiya kuhlanganisa usapho lwam lundingqonge ndize ndithi, jonga apha nkosikazi William Branham, ufuna ukuyiqonda into yokuba ungunkosikazi Branham, uze ungabi nabanye abayeni ngexa ndimkile. Ungabetheli mehlo nayiphi enye indoda, nazo zonke ezi zinto. Ungadlalisi amanye amadoda kwaphela. Ukuba wenze njalo, xa ndibuye ndiza kukwala. Aze aguquke naye athi, ngoku ndoda yam elungileyo, ndifuna ukuxela into nam, uze ungakhuphi nawuphi omnye umfazi ngexa umkile. Ha, uze ungenzi oku nokuya. Ukuba wenzile, zibale nje ukuba waliwe xa ubuyela ekhaya. Ngoku bekungayi kuba lusapho olunothando na olo, yabona? Hayi, ukuba ndiyamthanda ngenene, nangona ndikholwa kukuba uba ndingenza impazamo ndityibilike ndenze into engalunganga, ndiyakholwa ukuba uya kundixolela ngaloo nto ngokuba uyandithanda. Kwaye ukuba wenzile, ndiyakholwa bendiya kumxolela ngaloo nto ngokuqinisekileyo ngokuba ndiyamthanda. Kodwa ukuba ndimthanda ngolo hlobo, okoko nje ndimthanda ngolo hlobo, akanaxhala, nangona ebengandixolela, andinakumvisa ubuhlungu nangenxa yantoni, Ndingaziva ndingoyena unetyala umfo ehlabathini. Bendingayi kukwazi ukulinda umzuzu wokuba ndimxelele malunga nendikwenzileyo. Ngenxa yokuba ndiyamthanda, kuhleke nantsi. Ukuba ndimthanda ngothando lobuntu ngolo hlobo, liya kuba lukhulu kangakanani uthando lobuThixo lwam kuYesu Kristu. Noxa ndingatshaya icuba, andizange ebomini bam, kodwa noxa ndingenza, angandixolela ngaloo nto. Ndiyakholwa uyakwenza njalo. Ukuba ndithabathe isiselo, andizange ebomini bam, kodwa ndiyakholwa angandixolela ngaloo nto. Kwaye ndimthanda kakhulu, Thixo ndincede. Andifuni kwenza nantoni na enjalo, uyabona, ngenxa yokuba ndiyamthanda. Ezo zinto zimkile kum ngenxa yokuba xa wandiguqulayo ekubeni ngunomyayi ndaba lihobe kwenza umahluko. Ukulambela kwam kunye nezinto zandishiya. Ngoko ke isono asibalelwa kum ngokuba andizimiseli ukusenza. Ayikho kum ngaphakathi ukuba ndisenze. Ngoku enye into enkulu ngeli hobe, uyintaka engaqhelekanga. Wakhe wazibona zonke iintaka. Enye iintaka zam enizithandayo yiRobin. Ngoku ndinamakhwenkwe, yekani ukudubula iiRobin zam, yibona, ngoba andifuni nenze loo nto. IRobin yam, uyazi indlela awafumana ngayo isifuba sakhe sibomvu? Uyazi, ngenye imini kwakukho indoda isifa emnqamlezweni kungekho mntu umncedayo. UThixo eyishile le ndoda kwaye wayesifa. Izandla zakhe zinezikhonkwane kuzo, iinyawo zakhe necala lakhe zisopha, isitshaba entlokweni yakhe nameva, igazi libaleka ebusweni bakhe. Kwaze kwakho intaka encinane yadlula, encinane intaka emdaka, yaze yajonga koko kwacinga ukuba yayingoyena mbono olusizi yakhe yawubona. Kwaye wayesazi ukuba wayeyintaka nje encinane, kodwa wajonga kwezo zikhulu zidala zikhohlakeleyo izikhonkwane zamaRoma zingeniswe ezandleni zakhe. Yaze yabhabha yaya ngomlomo wayo omncinane, yaze yazama ukuzikhulula, yafumana isifuba sayo sonke sihlanjwe ligazi. Ukusukela ngoko saba bomvu. Ndifuna isifuba sam sikhuselwe ngegazi lakhe, nam ndililwela xa ndisiza kuhlangana naye. Yayithanda iRobin encinane, kodwa uyazi iRobin encinane kufuneka ihlambe, kodwa uyazi ihobe akunamfuneko. Hayi, linentlobo ethile yeoli ngaphakathi kwalo elithambisayo ze iligcile licocekile ukusukela ngaphakathi ukuya ngaphandle. Yayazi loo nto ihobe linayo. Ihobe liyazithambisa ngeoli. Wakhe waliphakamisa elinye uGeorge elo vumba kulo, ivukuthu okanye into ethile. Yioli eveliswa ukusuka ngaphakathi kwalo. Umzimba walo wenza idlala leoli egcina iintsiba zalo zisoloko zicocekile ngaphandle ngokuba licocekile ukusuka ngaphakathi ukuya ngaphandle. Ilunge kanye, liyintaka encinane emangalisayo. Ngoku ndiyazi ninako ukuwazingela apha, ndiyacinga, eLouisiana. Musanukuyenza loo nto. Oh, andinakuyenza. Ndiyaqikelela ukuba bendilambile ibiya kuba ilungile. Kodwa andinako nje ukutsala ihamile yompuku elinye lawo ukuba bekufuneka. Kukho ihobe linento enkulu engaqhelekanga kusapho lwethu. Ngenye imini xa umakhulu uvela apha phezulu eKentucky uphuma kubekelo bucala lamaCherokee, wayesifa umfazi omncinane kwaye waye babene icinga wayiliza ukudumba kwamadlala ngenxa ye-TB okanye into ethile. Wayesifa waze utamkhulu waguqa phantsi ecaleni kwebhedi ngexa umama, umakazi uBhedi, umakazi uHawley bonke baguqa bengqonge ibhedi. Umalume uCharlie, intwana iminyaka emine, inkwenkwe usana, umama oyena umdala emalunga neshumi elinesibini ubudala, kwaye wayezikamile iinwele zakhe ezimnyama ezulule ebhedini. Waze waqalisa ukucula, liwala phakade, dwala lam mandizifihle kuwe, xa wayesifa. Utamkhulu ngela xesha wayengengomKristu. Ndambhaptiza eneminyaka engamashumi asibhozo anesixhenxe ubudala egameni likaYesu Kristu enyaweni lomlambo phaya apho ingelosi yenkosi iyavela khona. Kodwa ngexa wayecula le ngoma, izandla zakhe ezibuthathaka ezincinane zisemoyeni, ihobe labhabha langena emnyango, lajikela lahlala phantsi emantla ebhedi, laqalisa ukungqumshela. UThixo wawuthatha umphefumlo wakhe. Ndaya phesheya eLondon, eNgilani, nomzawane uJack kunye nomzawane uGordon Lindsay. Kwaye bekukho umfazi onegama eliyiFlorence Nightingale, ubanga ukuba ndiyacinga. Yintombi esisizukulwana okanye into ethile kongasekhoyo uFlorence Nightingale, owandibhalela iincwadi ezininzi. Wayesezantsi eMzantsi Afrika, esifa ngumhlaza. Waye enomfanekiso, niwubonile encwadini. Andizange nimbone umntu onokonakala enjalo ebomini bam. Umzalwane uJack ndiyakholwa waye enam ngola suku. Saya kungena endlwini yomlungiseleli emishini nje emva kwenkonzo apho babemzise khona. Ngexa sasisengaphandle apho inqwelo ntaka yehla khona, basikhwaza ngomboko. Waye ekwisithuthi sezigulana apho ngelo xesha ebhajiswe ukusuka ezantsi eMzantsi Afrika, esazi ukuba ndiza eNgilani ngela xesha. Umlungiseleli wamsa emishini ngoko saya emva phaya ukuya kumthandazela. Ndikhe ndabona abaninzi abantu abagulayo, kodwa ezincinci iingalo zakhe bezingakhangeleki ngaphezulu kwe-intshi ububanzi. Ukhakayi lwakhe apho luthungelana khona ubunokulibona, kwaye yena imilenze yakhe phezulu apha ukujikeleza amanqe akhe kungekho ngaphezulu kunoku, malunga nee-intshi ezimbini ububanzi, ithambo nje. Waye engenakho ukuphakamisa izandla zakhe, wayebuthathaka kakhulu ukuba abe nokuphakamisa izandla zakhe. Wayezama ukuthetha okuthile, ndaye ndingenakho ukumqonda, ze kwathi ekugqibeleni, xa ndisiva ndiyakholwa, ndidluliselwa ngumongikazi. Wathi, "Zalwane uBrenham, thandaza ukuba uThixo andivumele ndife." Wayengenakho, engafuni kuphila. Ndaze ndaqaphela kwaye iinyembezi zibaleka kwelo cala lamathambo obuso bakhe. Ukuba wakufumana phi ukufuma okwaneleyo kuye ukuze alile, andazi. Ukuba imithambo yakhe yayibogqokile, waye ekwesibi isimo. Ndisiza kuthandazela abagulayo, ndandingenako ukumthandazela ukuba afe. Kodwa wayebonakala ngathi akanakufa, wayebambelele nje. Ndaguqa phantsi nomalusi wenu egumbini ukuze sithandaze. Kwathi xa ndiguqile phantsi ukuze ndithandaze, ihobe elincinane labhabha ukuza efestileni, ndaqalisa ukungqumshela. Xa ndandigqibile ukuthandaza, ndandicinga ukuba lihobe elifuyiweyo apho ndaweni ithile, inkundu phandle, indlela iNgilane eyiyo, iziqithi zaseBritane apho. Laze eli hobe lincinane layeka ukungqumshela, laze labhabha lemka. Ndaya ndaze ndabeka izandla phezu kwakhe, ndabiza igama lenkosi. Waye umfazi ungomkhulu omeleleyo osempilweni umfazi namhlanje kumaphiko ehobe. Uzigcina ecocekile ukusuka ngaphakathi. UmKristu wenza oko naye, ucoca ukusuka ngaphakathi. Oko kugcina ulunya, akadingi nayiphi inyongo yakucola nantoni na, ngokuba akayityi, yabona. Ucocekile ukusuka ngaphakathi ukuya ngaphandle. Ngoku siyaqaphela ukuba le ntaka, izinto ezininzi endizibhale phantsi apha, kodwa iwatchi iyaqhubeka ukuhamba. Le ntaka yayisetyenziswa kwiTestamente endala ukwenza idini, ukwenzela isicamakushelo nokuzicoca. Masibhekise nje apha kwenye ekwiGenesis 15:9. Masicingeni ngale vesi nje okomzuzwana. Ngoku uAbraham waye wacela uThixo apha, wayenokuyenza njani le nto? Kwaye uThixo wenza ilizwi lakhe elibuyela kuAbraham, kwaye uyenza ngendlela engaqhelekanga. Qalisa malunga ne, masiqale kweyokuqala ivesi, andithandi kuyingxamisa le nto. Emveni kwezo zinto, lafika ilizwi likaYehova kuAbraham ngombono. Yabona, uAbraham wayengumprofeti, ngoko wayebona imibono. Musa ukoyika, Abraham, ndiyingwele tshetshe yakho kunye umvuzo wakho, Yehova Manasses. Yabona, wathi uAbraham, Nkosi Yehova, qaphela unobumba omkhulu, en Nkosi Yehova Elohim. Yabona, Nkosi yam Yehova embonweni, wondinika ntoni na ndihamba ndingena mntwana? Indlamafa yendlu yam ngulo Eliezere waseDamasko. Wathi uAbraham, yabona, akundinikanga mbewu, yaye yabona, umntu ongowendlu yam uya kuba yindlamafa yam. Nalo ilizwi likaYehova lifika kuye lisithi, akayi kuba yindlamafa yakho lo. Sele emenzele idinga, uyazi, hayi. Uyabona, kanye ngelo xesha uAbraham ngewayesilele, kodwa idinga alinamiqathango. Umnqophiso awunamiqathango. Ngoya kuphuma ezibilinini zakho yena oya kuba yintlamafa yakho. Waye eneminyaka elikhulu ubudala ngoku. Wamsa phandle wathi, khawubheke phezulu ezulwini, uzibale iinkwenkwezi ukuba unakho ukuzibala. Wathi kuye, iya kuba njalo ke imbewu yakho, indoda engenamntwana, yaye ngoku inekhulu leminyaka ubudala. Wakholwa kuYehova, kwaye oko wakubalela ebulungiseni kuye. Wathi kuye, ndinguYehova owakukhuphayo eUre yamaKhalebi ukuba ndikunike eli lizwe ulidle ilifa. Wathi yena kuye, Nkosi okanye Nkosi, ndiyakwazi ngantoni na ukuba ndiya kulidla ilifa. Ngoku mamela oku. Wathi kuye, ndithabathele ithokazi eliminyaka mithathu, nemazi yebhokwe eminyaka mithathu, gada izithathu ngoku eminyaka mithathu, nenkunzi yemvu eminyaka mithathu, nehobe negobo levukuthu, bobabini abantu abafanayo, zombini izinto ezifanayo. Uyabona, belisetyenziswa kwidini ebelibonisa kwangaphambili uYesu. Umnqophiso wenziwe, uyazi, indlela awazahlulayo phakathi kwaye nendlela ekuyiyo oku. Okanye amaxesha akudala, xa bathabatha benza umnqophiso, babethabatha baze babhale isivumelwano, baze babulale isilwanyana, bame phakathi kwayo, bawukrazule kubini umnqophiso, omnye umntu athathe elinye icala. Njengoko indawo yokuhlamba impahla yamaChina yayidla ngokwenza, indoda yeChina apho yayingenako ukubhala isiNgesi, ngoko yayibhala apho ize ikrazule iphetshana, ize ikunike isiqwenga. Kwaye niyazikhumbula ezamaChina iindawo zokuhlamba impahla ngexa zazidla ngokwenza loo nto. Kwaye la macala amabini kufuneka afaniswe ukuze ufumane impahla zakho. Uyabona, ubungena kumbhida ngoba ebenesinye isiqwenga salo. Unganako ukuphinda ulishicilele igama lakho, kodwa awunako ukuphinda ulikrazule elaphepha. Uyabona, ngoko waye kwakufuneka ukuba ibe sesasiqwenga sinye sephepha. Ngoko yindlela ababeyenza ngayo kwimihla yasempuma kudala, okanye kudala kwimihla yasempuma, babebulala isilwanyana, bame phakathi kwaso, bakrazule isiqwenga sesikhumba sebhokhwe kubini, omnye athathe enye, kuze xa umnqophiso ungqiniwe, babesiza badibanise ezi ziqwenga kwaye kwakufuneka zihlangane njengqo. Ngoku into uThixo ambonisa yona apha yile, kula madini athetha ngoKristu, yindlela uThixo awathatha ngayo uYesu, wamsa eCalvary, waza wamkrazula wangamacala, waza wamkela umzimba phezulu ezulwini, waza wathumela umoya ezantsi phezu kwethu, ukuze laa moya mnye wawukuye kufuneka ube kuwe ukuze uhlangane nomzimba, ukuze ube ngumtshakazi kwixesha lesiphelo. Yabona, yabona, kulungile oko. Yabona, akuzuba lihlelo ngoku, iza kuba lilizwi le nto waye yiyo. Uyabona, kodwa njengokuba elalizwi kufuneka lize kwilizwi njengeseli emntwini, uyazi, xa wakho owakho umzimba usakhiwe, ayibi enye iseli yomntu enye ibelelentsha ekuze enye ibe yeyehagu. Oh, hayi, hayi, konke ziiseli zomntu. Yindlela oyiyo umzimba kaKristu, lonke ilizwi likaThixo, hayi nje inxenye yawo esithile isithethe sidityaniswe nawo, hayi, uwonke ngumzimba kaKristu. Ngoku sifumanisa apha ukuba usebenzise zombini ihobe negobo levukuthu ngokuba zilusapho olunye. Ngoku usoloko ngokuqaphela ndibhekise nje kwezingephi zezi zibhalo. ILevitikus 12 kunye nevesi yesithandathu sifumanisa apha ukuba ulungelelwano lomfazi ohlanjululwayo, ukuba umfazi ebefumene usana kwakufuneka alinde, ukuba bekuyinkwenkwe kwakufuneka alinde iintsuku ezimashumi 33 phambi kokuba abe nokungena ebandleni namahobe ukwenzela ukuhlanjululwa, ukuba ube nentombi okufuneka alinde iintsuku ezimashumi 96 phambi kokuba abe nokungena ebandleni. Ngoku sifumanisa apha ivesi yesithandathu, ekuzalisekeni kweentsuku zokuhlanjululwa kwakhe ngonyana nokuba kungentombi, ozisa imvana emnyaka mnye ibe lidini elinyukayo, negobo levukuthu nokuba lihobe libe lidini lesono emnyango wententi yokuhlangana kuye umbingeleni. uyabona akakabi nakungena ngokuba iintsuku zakhe azikagqitywa kodwa angazinika ezi kumbingeleli emnyango zibe lidini lakhe yabona ingaba lihobe okanye igobo levukuthu zombini zilusapho olunye ngoku ibisetyenziswa kwisicamagushelo nakwisicamagushelo sesono ihobe elinye okanye seqhenqe engumfuziselo wesono ubuzisa amahobe amabini eyelinye intloko ibisuswa liqutyudelwe phantsi ze lophele kwelinye emva koko elinye ihobe likhululwe kuze xa libhabha ihobe lihlambe umhlaba ngegazi lomlingane walo kwaye igazi lakhala kuthixo ungcwele 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 uyehova uthixo ngaba akumboni umlingane ofayo uyesu kristu wabulawa watshizwa phezu kwethu ukuze sikhululeke sikhwaza ngcwele 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 enkosini ezinjani ukuba zihle izibonakalisi ndingabe ndinesenelizwi ngoku bonakalisa omkhulu umoya oyingcwele njengoba sisandula kufunda kwisityhilelo isithathu ishumi nesithandathu lisetyenziswa nguthixo kwimiqondiso eli hobe unowa wanikwa umqondiso njengokuba umzalwane esandula kucula ngawo uthixo wayengakholisekanga kwaye kungekho nto ibiza ukunqanda ingqumbo yakhe ngoba wathi mhla uthe wadla kuwo ngaloo mhla uyakufa kwaye unowa wayefumene ubabalo kuthixo waze wakha umkhombe ngokokwakhiwa imiyalelo gxebe awayemnike yona kwaye wayedada phezulu ndiyacingela eyakhe kwenzeka ntoni ngezo ntsuku xa bathi le ndoda indala phezulu endulwini umbaxo omdala esakha umkhombe esithi kuza kuna kwaye ayikaze inethe kodwa ya unowa wathi iza kunetha nakanjani kwaye ke yayazi imini awangena ngayo ndicinga into andicingi nje ukuba ibiyeyiphi imini ndiyakholwa umhla weshumi elinesixhenxe kameyi unowa wangena emkhombeni waze uthixo waluvala ucango aze amafu aqalisa ukuza iimvula zaqalisa ukuna imibhobho ethathela amanzi phantsi komhlaba yaqalisa ukuzala imithombo yenzulu yaqhekeka imithombo engaphandle yaphuphuma amanzi awo ekugqibeleni abantu bangena ezindlwini zabo bakhwela phezulu umkhombe omdala wahlala nqophaya njengokufanayo emva kwethuba xa aneleyo aqalisa ukujikeleza waqalisa ukunyuka phezulu naphezulu abantu bankqonkqoza iminyango baze bakhala kodwa ayizange incede unowa wayengena kulivula ucango uthixo walivala ucango uthixo nguye kuphela onokulivula kunjalo nakowethu umkhombe uyesu kristu uthixo wasivulela ucango ekhalvari uyakulivala nje ngokuqinisekileyo njengoko ebelivulile waze wadada ngokuqhubekekayo mhlawumbi iimayile ubunzulu phezu komhlaba ngexa lomhlaba wawugungquza usuka endleleni ukusuka kumjikelezo wawo oqhelekileyo kwaye yajikela yaze yajikela yahamba zaze izihlwitha nemithi kwaye nangaphezu kweentaba kwanento ezinjalo uchophile amashumi amane eentsuku nobusuku kwaze xa imimoya iqalisa ukuyeka ingqumbo kathixo iyoyikeka olwakhe uthando lunyulu kwaye lelobuthixo kwaye nengqumbo yakhe ikwayeyobuthixo njengoba uthando lwakhe lunjalo ngokuba kufuneka awise umgwebo ngokuba ungumgwebi ungumniki mthetho kwaye umthetho ngaphandle kwesohlwayo asingomthetho ngoko kumele kubekho isohlwayo kumthetho ze xa ugqitha imithetho kathixo kuxa uhlawula isohlwayo ngoku siyaqaphela emveni kokuba unowa edada phezulu phaya ngaphandle kwamathandabuzo egula lulwandle kokwakugquma nokudlokova nengqumbo kathixo ibotyoza kwaye icumza nezikhalo nezinto ezinjalo kwathi kwaqalisa ukuzola akwabakho nto yenzekayo iintsuku zadlula akwabakho nto yenzekayo mhlawumbi isibonelelo sokutya kwezilwanyana nento ezinjalo kuncipha akwabakho nto yenzekayo ngoko wacinga kungaba andinakubona ngaphandle umkhombe wawakhiwe ngohlobo xa uthe waba ngaphakathi kuwo kwakukho ifestile enye kuwo kwaye yayiphezulu kanye wawungenako ukujonga emacaleni wawungenakujonga ngenye indlela kodwa phezulu ngqo kwaye yindlela umkhombe uyesu kristu ayiyo Awunako ukujonga umfo secaleni kwakho. Awunako ukujonga nantoni na kodwa uKristu xa ungaphakathi emkhombeni ngokuba kukho kuphela umnyango omnye. Kwaye ungulowo mnyango sithethe ngawo kule ntsasa. Kufuneka uhlale ujonge phezulu ngoba lowo uthi abeke isandla kwikhuba aze ajonge nje emva akakufanelanga ukulima. Ngoku njengakulona umkhombe waye enokukubona ukukhanya. Waye mhlawumbi ukukhanya kwelanga, kodwa wayethingaza ukuba uphi na. Umkhombe wawusadada, waye wava amaza ebetha emacaleni, kodwa wayesazi ukuba kube ziintsuku ezininzi. Ngokuqinisekileyo amanzi ayesihla ngelo xesha. Ngoko waya wafumana intaka engathembekanga, ekhohlisayo. Waze wayizama yona, waze wayithumela ngaphandle. Yayilihlungulo. Kwaye elahlungulo zange liphinde libuye ngokuba lafumana ukuziyolisa phandle phaya ngaphandle komkhombe kaThixo. Labhabha ukusuka komnye umzimba ofileyo ukuya komnye lisidla izidumbu neento ezibolileyo ezazidada emanzini kwaye alanelisekile ngokugqibeleleyo. Ngoku emva kweentsuku eziliqela wazama kwakho ngoba wayesazi wayengafuni kuphuma angene kwingqumbo kaThixo. Ngoko wakhulula ihobe, kwaye eli hobe yayilele ndalo eyahlukileyo kune, lalingelo xhalanga, lingadli nento ebolileyo, likwazi ukudla kuphela izinto ezicocekileyo ezinyulu. Kwaye lalanelisekile kuba lalingafumani nto lingabeka inyawo zalo kuyo, labuyela emva emkhombeni, uNowa wathi, kuhle, unogumbe usekho. Emva koko, walinda ezinye iintsuku eziliqela, waze wathuma phandle kwakho, njengomthandazo wakhe. Oh Thixo, ingaba ingqumbo yakho sele ithomalele, ingaba ingqumbo yakho iphelile, Nkosi, ingaba yonke igqibile. Waze wathi, ngoku, ukuba ndilithumile phandle kwesi sihlanu, lingahlala phandle phaya ukuba unogumbe uhlile, lingahlala, kodwa, walithuma phandle ngomthandazo, waze xa lisiya phandle phaya likhokhelwa nguThixo, lanqothula igqabi lomnquma emthini, laze labhabha, labuya, lanqonkqoza ngomlomo efestileni kwakho. UThixo wasebenzisa ihobe ukwenza umqondiso, labuya lisithi, unogumbe uphelile, waze uThixo waluvula ucango, baze baphuma ngaphandle, iGenesis isibhozo isibhozo. Kwakho likwasetyenziswe kumateyu isithathu ishumele nesithandathu. Kaphinde xa ingqumbo kaThixo yayisemhlabeni, kwaye kungekho ndlela, obona bumnyama obusuku, inzulu yobusuku, iinkonzo zizijijile izinto de kwangabikho ndlela yakuphuma. Kwaye kukho ootishala ababuxoki, zonke iintlobo zezinto zivela, zonke iintlobo zezivumo zivela, kodwa uThixo wasebenzisa ihobe kwakhona. Kwakumkholisile, unyana wakhe uYesu wayemkholise kakuhle kangako ukuba amazise yena. Ngoku babengakholwa ukuba lo mntwana owazalwa ezantsi phaya kwesasidali sengca, phambi kokuba uyise nonina wakhe ekwakumele ukuba ngabo babe batshatile, babengena kucingela uThixo esebenzisa nantoni na enjalo. Ngoko kwafuneka ukuba aziswe ehlabathini, kwaze ngala mini ezantsi emlanjeni, xa wehla ukuya kuzingqina ukuba ungumsebenzi wobugcisa kaThixo endithethe ngawo kule ntsasa, xa wayethobele ukungena emanzini. Ngoku ukuba uyaqaphela phaya, kukho isifundo esikhulu. UYohane waye yeyona ndoda inkulu emhlabeni ngela xesha. UYesu wathi akuzange kubekho indoda ezelwe ngumfazi enkulu njengaye ukuya kwela xesha. Waye engumprofeti. Niyayikholwa loo nto? Ngoku khumbula ukuba ilizwi likaThixo liyakuza nakwintoni na elizweni, iyakuba ngumprofeti. Isoloko indlela kaThixo leyo. Niyakholwa ukuba uYesu waye eli lizwi libonakaliswe enyameni? Ngoko inye indlela angeza ukuba aziswe, hayi ngababingeleli. Akazange anyuke aze athi, Khayafa, ungandazisa ukuba wayenzile, wayenze kwaloo mpazamo ifanayo uDavide wayenzayo kwisifundo sethu ngaleya mini, uyabona? ukuba wenyuka waya enkonzweni waze wathi ningandazisa.
Qaphela
nje xa wazalwayo nkqu. Xa wazalwayo, wazalwa esithunzini senkonzo. Kwaye mhlawumbi babetha iintsimbi nayo yonke into. Kodwa yayingabelusi abamqondayo nezazi, yabona? Kwaye nangu apha ngoku elungele ulungiselelo lwakhe. Kwaye ukuba lilizwi ngokwecebo likaThixo elikhulu, ilizwi kuphela linga, uYehova uThixo akenzi nanto de aqale ayityhile kubakhonzi bakhe abaprofeti. Kusoloko kuyindlela yokwenza yakhe, kufuneka ibe njalo, xa amatywina evulwa, xa nantoni engenye, nasiphi na isiganeko esikhulu esenzekayo emhlabeni, uThixo uyityhila kubaprofeti bakhe. Waye uYohane engumprofeti, ngoba wayeprofeta, uya kuza. Kwaze ezantsi ecaleni lenduli ngenye imini, xa ingxoxo yayiqhubeka, igquba lababingeleli limele ijikelezile, baze bathi, ufuna ukundixelela ukuba uzibiza ukuba ungumprofeti, uze ume ngaphaya koladaka, hayi enkonzweni ngokuba babengena kumamkela. Ume ngaphaya koladaka, uze undixelele ukuba ilixa liyeza apho uYehova omkhulu owamisela lamadini, xa uYehova omkhulu owakha le tempile, owangena kuyo njengentseke yomlilo, imini iyakufika apho eladini lemihla ngemihla liyakususwa. Wathi kuya kufika indoda, kwaye uphakathi kwenu ngoku, ndaweni ithile phandle phaya, kwaye uya kusisusa isono. Umbingeleli wayixoxa kunye naye. UYohane wajonga phezulu, ngoku uyintoni? Umprofeti. Kwaye nali ilizwi, nako lisiza ilizwi, lisiza ngqo kumprofeti, kanye emanzini. UYohane wathi, yabonani, imvana kaThixo ethatha isuse isono sehlabathi. Nankuya nguye lowa. UYesu akazange athethe negama, wahamba kanye engena emanzini. Kwaye ndiyabona phaya kumi kuloo manzi, cinga ngedrama, ababini kwabona bakhulu bakhe bafika emhlabeni, uThixo ilizwi kunye nomprofeti wakhe. Qaphela, ilizwi liza kumprofeti kwesi sigaba sobabalo emanzini. Aha. Bendicinga niyakuyibamba. Aha. Emanzini. Isityhelo sokuqala selizwi kwakusemanzini. Ngoku yabona apho umtshakazi aqale khona umyalezo wokukhanya kwangokuhlwa. Emanzini. Ilizwi. Ilizwi elinyanisekileyo elingacutywanga nazimfundiso. Kodwa leza kumprofeti emanzini ngamanzi.
Could you imagine the eyes of the word and the eyes
Qaphela ubunokucingela amehlo elizwi namehlo omprofeti ehlangana emanzini. Oh, kuninzi oko kum. Nanko emi umprofeti nalo limilizwi bejongene emehlweni. Waze wathi umprofeti wathi, ndidinga ukuba ndibhaptizwe nguwe, kutheni usiza kum wena? Laze ilizwi lathi, kufuneka ibe inyaniso. Ngoku mandenze idrama apha. Yohane, ungumprofeti, uyalazi ilizwi, yabona. Uyandiqonda mna, uyandazi ukuba ndingubani. Ndidinga ukubhaptizwa nguwe, uYohane watsho. UYesu wathi, kuvumele oko kube njalo, kulungile kanye ngqo. Unaso isidingo sokuba ubhaptizwe ndim. Kodwa khumbula, Yohane, njengokuba ungumprofeti, kusifanele thina, okanye kukuthi thina, njengelizwi kunye nomprofeti, ukuba sizalisekise lonke ilizwi. Aha. Ngoba Yohane, nasi sityhilelo ngoku. Yohane, uyandazi ukuba ndingubani, ndilidini. Kwaye ngokwelizwi likaThixo, idini kufuneka lihlanjwe phambi kokuba liziswe ukwenza idini. Ngaba kuchanekile oko? Ilizwi, imvana yayihlanjwa zeke iziswe ukuba lidini, kwaye mna ndiyila mvana, kwaye kufuneka ndihlanjwe phambi kokuba ndivezwe ehlabathini ukwenzela idini. Kuvumele oko kube njalo, Yohane, ukuba kusifanele thina njengelizwi nomprofeti zihlangene kunye. Kuhle, akunakubakho mpazamo ngoku nganye yezi zinto. Ngoku, yabona, ukuba bekungekho ngenxa yoko kuma kwezinto, uYohane ebeya kufana nawuphi na kuthi sonke. Ngoko bathi, ewe, ndiyazi ukuba ungubani wena, Nkosi. Kuhle, wathi, yima umzuzu, ndililizwi, aha, umntu akasayi kuphila ngasonga sodwa, kodwa ngalo lonke ilizwi. UEfa washiyalalinye, aha, kodwa kufanele uthabathe onke amazwi, kwaye ndililo eladini, kwaye kufanele ndihlanjwe phambi kokuba ndibonakaliswe, kodwa oko ukuthethileyo, Yohane, kuyinyaniso. UYohane engumprofeti, esazi ukuba ilizwi kumele lizalisekiswe, wakuvumela oko wambhaptiza. Kwathi xa ephakanyiselwa phezulu ngaphandle emanzini, nako kusiza umyalezo ovela ezulwini kumaphiko ehobe, lo kunyana wam oyintando. Wathumela umyalezo wokukhulula ngentlawulelo wobabalo kumaphiko ehobe, weza ubhabha usihla uphuma emazulwini, uxolo emhlabeni, inkolelo ebantwini. Idini lalilungile kanye ngoko, likhulisiwe, londliwe, ulungiselo lwakhe lwalulungile, ilizwi eliya kukhulula ngentlawulelo lonke ihlabathi kugqityiwe. Ihobe lisetyenziswa eBhayibhileni njengophawu loxolo, kwaye lisetyenziswa zizizwe njengophawu loxolo. Sinezizwe, esethu isizwe simelwe lukhozi, kwaye kunezinye iintaka zezinye izizwe, iRoma inokhozi, iGermany inokhozi, ezininzi kuzo, iintaka ezinkulu zesibhakabhaka, kodwa kuzo zonke, ihobe luphawu loxolo kuzo zonke izizwe, yinto ejikelele ehlabathini lonke. Njengokuba umzalwane uGreen watshoyo ngobunye ubusuku, umzalwana uPerry Green wathi, uphawu lokunikezela kukuphakamisa izandla zakho. Nasiphi isizwe, phakamisa izandla zakho, ukunikezela. Wathi, xa ucula, phakamisa izandla zakho, unikezela ngako konke. Kwaye ihobe luphawu loxolo kwisizwe ngasinye. Kutheni isenziwa? Kungenxa yobunene balo, nangenxa yobumsulwa balo. Seso sizathu liluphawu loxolo. Enye into ngehobe, yintaka ethanda ikhaya, liyathanda ukuhlala ekhaya. Kwaye enye into eliyo, lisoloko lithembekile kwiqabane lalo. Ihobe, inkunzi okanye ithokazi, asokuze zahlukane. Lamazi isimana iqabane layo ngexesha lokukhwelwa, yabona. Oko kuyahambisana nendalo enkulu kaThixo. Seso sizathu wenza uEfa imveliso ephuma kwenye, yabona. Ukuba wayenziwe njengezinye imazi, xa kufika ixesha lokukhwela kwakhe, bekuya kuba kungona afumana iqabane lakhe, kodwa anganako nangaliphi ixesha, yabona. Kwaye nantso indlela, nantso into ekuyiyo, ndinje, asifuni kungena kuloo nto, ngenxa yokuba ndinayo kumtshato noqhawula umtshato, nento enjalo, kwaye indlela yoku, kodwa nangoko uhloniphekile, kwaye uzise esasidima. Kwaye niyazi indlela endishumayele kuyo ngayo ngobunye ubusuku. Kulungile ke, qaphela, unoxanduva olukhulu. Kodwa ihobe lisoloko lithembakele kwiqabane lalo, soloko, alikhe lilishiye. Kwaye ndingakhe ndime apha nje umzuzu ukuthetha oku. Umtshakazi wenyaniso, imazi yehobe, lithembakele kwiqabane lalo, nalo. Asoze lihlohle naziphi na imfundiso zabantu, naziphi imfundiso zamahlelo, nantoni na ehlabathi. Liyakuhlala lithembakele kwiqabane lalo, ilizwi, soloko lithembakele. Kwaye ngoku kuziphatha kokuthanda ikhaya, ngoku ziphatha kokuthanda kwalo ikhaya, lisetyenziswe ngempumelelo ukuba livukuthu lokuthutha imiyalezo. Kokuba liyalithanda ikhaya, ulikhulula nokuba kuphi, liyakusoloko libuyela ekhaya, liyakuya emva ekhaya. Singathanda ukugxininisa koko okwethutyana, kwaye ninamaKristu niyakuyiqonda into endisingisele kuyo. Lisoloko liyifumana indlela yalo yokubuyela ekhaya, ngoko ke lisetyenziswe ukuba livukuthu lokuthutha imiyalezo. Liyasetyenziswa kwixesha lemfazwe, kwakunjalo, basawasebenzisa amavukuthi okuthutha umyalezo, athuthe umyalezo. Ngoko, uyabona ngoko, oko kwenza ihobe kuThixo nakubantu bobabini libe sisithunywa. Ihobe sisithunywa ngali sisithunywa kuNowa ukuxelela uNowa ukuba kukho uxolo kwakho. Lalisetyenziswe nguThixo ukungqina ukuba lo yayingunyana wakhe, idini lokuzisa uxolo emhlabeni nenkolelo ebantwini lasetyenziswa njengesithunywa. Kanye apha ndinebali elincinane engqondweni yam, ndafunda ngelinye ixesha okuphuma encwadini. Ngoku andifuni ukuthi oku kuqinisekile kungaba ukuya ekupheleni kwemfazwe yokuqala yehlabathi. Andiqinisekanga ngoko ngoku ukuba uyaphosa ukuyibona, ngoko ke andichananga. Kuphakathi kokuba ndayifunda encwadini sele kuyiminyaka emininzi eyadlulayo, kodwa ngokuqinisekileyo yayiyingenene into ebukelekayo eyenzekayo. Amajoni aseMelika ayecinezelwe phantsi kukudubula kwemipu yohlobo lwemashini yamaJamani, baye bekuhlobo lomngqunya. Nina majoni, ndiyaqikelela niyayiqonda indlela ababekwiphulo lokufumana iinkcukacha ngotshaba ndaweni ithile. Baye becinezeleke phantsi, baye beneentwana yeempumbulu ezishekileyo. Aye amaJamani ehamba ngamaqela amakhulu engena kuyo yonke indawo. Baye besazi ukuba ngaphandle kokuba bafumane ukongezelelwa uncedo oluthile, ukuba kungekudala baza kufa bonke. Bakuza kuba njalo, amaJamani esihla kanye entabeni, ejonge kanye ezantsi entanyeni yabo, esiya kubo kanye ngolo hlobo. Waze omnye wabo kwenzeka ukuba akhumbule ukuba unehobe elincinane eluluhlobo lwemascot, ivukuthu elincinci. Ngoko wayesazi ukuba eli vukuthu ukuba lingaphuma phaya lingawuthwala umyalezo liwuse kundlunkulu apho babezinze khona. Baze ngoko bahlala phantsi baze babhala ephetshaneni, sicinezelwe phantsi kwindawo ethile kummango othile, siphelwe zimbumbulu kwiiyure ezimbalwa kuza kufuneka sinikezele okanye siya kudutyulwa sife ngobuninzi. Baze bayicinezela le nto okanye bayibophelela kwinyawo leli hobe lincinci, baze baliyeka limka. Ngoku ndiyintaka ethanda ekhaya, ngoko la lenza ntoni? Lithatha indlela ebuyela ekhaya ukuhlangana ukufumana iqabane lalo belinexhala ngalo bekufuneka abuyele ekhaya. Kwaze njengokuba enyukela phezulu, amaJamani abe kubonile okwenzekileyo, ngoko into abayenzayo baqalisa ukudubula kwihobe. Waze omnye wabo walichana ngongamashumi amathathu yombhobho wompu wohlobo lwemashini okanye imbumbulu, yaphula umlenze walo. Enye yakrazula isixa sesikhulu emqolweni walo, isifuba salo sityunyuzwe konke ukunqamleza. Elinye lamaphiko alo enqwelerhekile, isiphelo salo sidutyulwe sasuka labe libhabha ngecala, kodwa laqhubeka linyuka laze kugqibeleni baya kufika lingcwelerhekile. Lonzakalisiwe, lophukile, lityunyuziwe, kodwa laya kuwa enkampini nomiyalezo. Yayilihobe elikhulu elo. Kodwa oh mzalwane, uIsaya amashumi amahlanu esithathu sixelela ngomnye, wehla evela ekhaya kwaye oko konke kulungile, kwaye yena uhlatywe ngenxa yezikreqo zethu, watyunyuzwa ngenxa yesenzo sethu esigwenxa. Ubeyatho lokuba sibe noxolo thina lube luphezu kwakhe, saphiliswa ngemivumbo yakhe. Isigulo, inkolelo noosathana babesicinezele phantsi, bekungekho ndlela yakuphuma. Ibandla belihambe phosakeleyo, bebeye ecaleni kwizinto zobuhlelo, nabafarasi sadusi nokuhlanjwa kwembiza namabhani, laze ilizwi likaThixo lasingelwa phantsi. Kodwa eli hobe elincinane lehla kwaye inye into engenzeka, okufuneka kubekho umhlawuleni. Kodwa etyunyuziwe, ophukile, ebethiwe, ekrazukile, kodwa wayeyazi indlela yakhe ebuyela ekhaya. Ngoko ukusuka emnqamlezweni waseCalvary apho bamtyumza khona, bambotyoza, bamkrazula njengeqela lengcuka phezu kwakhe, Balenza uhambo lokubhabha lwakhe ukusuka eCalvary waze wayokuhlela phansi kumasango ezulu esithi, kugqityiwe, kugqityiwe, bakhululekile, isigulo singaphiliswa ngoku, aboni bangasindiswa, abathinjweyo bangakhululwa.
That great battle there, when even everything against him, even the poet cried out, mid rending rocks and darkening skies, my Savior bowed his head and died. But the opening veil revealed the way to heaven's joy and endless day.
Nangona ebetyunyuziwe kwaye ehlatyiwe, ela daba lukhulu phaya xanqu yonke into ichasene naye, qu nembongi yakhala. Amawa aqhekeka phakathi nesibhakabhaka esenza mnyama, umsindisi wam wathoba intloko yakhe waze wafa, kodwa ikhuselo elivulekayo layityhila indlela eya kuvuyo lwezulu nemini engapheliyo. Bendiliphakuphaku bonke ubomi bam. Njengenkwenkwe encinane kukho into eyandibethayo, yandoyikisa. Malunga njalo kwiminyaka yesixhenxe ebisenzeka kum. Umzane uJack uyakhumbula xa ndandiqala. Ndaphuma entsimini unyaka, into ethile nje yenzeka. Ndikhumbula umhla uJuanita Hemphill, ndicinga ukuba igama lakhe uJuanita Kelly ngoku, utshate umzalwane uKelly emva kokufa komyeni wakhe. UAnna Jean, ndinazo iifoto zabo kunye nezinto, babe ngaba kwaye yena nawo loo mantombi mabini nodade uMo bene nesithathu esincinane. Bacula laa ngoma endingayilibaliyo ukukhangela ngaphesheya kokutshona kwelanga. Zwane uJack uyakhumbula, ndiyaqikelela. Sinyuka sivela eFlorida, anjani ukulunga amancinane amantombi. Kwaye ndiyayikhumbula laa ntsasa iqela elincinane labakwamoya bengaba lapha phezulu kwimida yangasentla yelizwe eMichigan ndaweni ithile. Loo mantombi ema phaya xa umzalwane uHooper ndimbonile apha ngobunye ubusuku. Ndi angangabikho apha ngoku. Umzalwane uEd Hooper ingaba ulapha mzalwane uEd? Andicingi ebehleli apha ngobunye ubusuku. Akukho namnye. Abaninzi kuni bayamazi. Yena nam nomzalwane uHooley basimnduluka abe la mantombi emi phaya ekoneni ecula okuya basinika ngamnye umfiyo otyheli abawukhuphe ezinweleni zabo. Kulapho laa mntu ugulayo ngengqondo wayephiliswe ezantsi phaya into ezinkulu ezenzekayo. Ndinyuka ngendlela ndonwabe njengokuba ndinakho konke ngesiquphu yandibetha ekudluleni kwenyaka phambi kokuba ndingene entsimini kwakho. Yandibulala nje. Sukela ndiyinkwenkwana ndandisoloko ndisithi andiyazi ukuba umbono wawuyintoni. Inkwenkwana ndandisoloko ndisithi ukuba ndingakhe ndingene kwelinye lala mathongo ndikubone oko ndiya kuphila. Ngelo xesha ndandisoloko ndifuna ukuya kwamanye ndiye kufumanisa ukuba yintoni undonakele. Oogqirha phaya, isisu sam siba muncu kwaye oo bethu, umzalwane uJack ukhe wandinceda endlini. Ndihamba ndijikeleza indlu kwaye nje ashushu angathi ngamafutha amanzi etsiba ukuphuma emlonyeni wam kwaye ndize epulpitini ze ndithandazele abantu abaphatheke kakubi ngokuphindwe kabini obuya bubi baze baphiliswe. Ndibenze babeke isandla sam kwindoda enomhlaza ebusweni waze umhlaza wabushiya ubuso bayo. Imi apho ndabe mna ndigula kangako ndingenako ukuma ngenyama kwaye anikwazi ukubulaleka endidlule kukho nje uxinzelelo lwengqondo. Njalo kwiminyaka yesixhenxe iyeza, wonke ubomi bam kulapho ndikhoyo ngoku ezisixhenxe izibhozo. Ngoko bendixinzelelekile, ndakhala, ndacenga, ndabongoza. Kwaye ndiyakhumbula xa ekugqibeleni ndandicinga ndinemali eyaneleyo yokuya kwamaye ukuya kuhlola, bathi baya kuyifumanisa intoni ingxaki yakho. Unkosikazi wam noBheki emva phaya, uSara ebengomncinci, intwanana yomfokazi. Ndandingena nje kulungiselo lwam lwempiliso saze saya kwamaye. Ndanqumla kwikliniki kwaye kubusuku phambi kokuba ndifumane ndanezokugqibela kwintsasa elandelayo, ndandisandula kuvuka nje ndabe ndihleli apho ebhedini ndijonga-jonga. Ndaze ndajonga-jonga phaya phambi kwam kwaye kukho inkwenkwe encinane ikhangeleka njengam malunga neminyaka yesixhenxe ubudala. Ndaze ndayijonga, yabe indim ngaye iminga kumthi omdala ofileyo. Kwabe kuloo mthi nabani na abazingeli bonomatse uyazi ukuba ungakhuhla ikhuni ulihlise ulinyusa emthini ngolo hlobo kwaye iya kumoyikisa unomatse ze imkhuphe ebaleka ukuba ukuloo mngxuma. Ndaye ndandibona phaya apho lanomatse wayekho ndaze ndacinga Hlobo luni lona matse eliya ngaze ndalikhuhla ngaze xa ndenzayo ndajonga ngaphaya yabe indim ngoko xa ndandineminyaka emashumi amathathu anesibhozo ubudala inkwenkwe encinane ingasekho ngoko ndalikhuhla elasebe kwaze ukuphuma kulo mngxuma wesikhondo somthi ipali kwaphuma unomatse omncinci obude kumalunga kangako emnyama phantse abe mnyama kwaye kubonakala ngathi imibane emincinci itsiba ukusuka kuyo amehlo amancinananana anolunye eyona nto ikhohlakeleyo ndakhe ndayibona ibonakala ngathi inyengelezi ngaphezu konomatse waze wajonga kanye kum ndaze ndavula umlomo wam ukuze ndithi kuhle kwathi xa ndenzayo phambi kokuba wawunokuqhwanyaza imehlo lakho abhabha wangena kanye emlonyeni wam wehla ukungena esuswini sam waye endinqunqa nje kwathi njengoba ndiphuma kumbono izandla zam ziphezulu ndijongile ndakhala owu thixo yiba nenceba iyandibulala ndeva izwi ezantsi egumbini lathi khumbula izi-intshi ezintandathu kuphela ubude bangaphi abakhe baliva elo bali ndinixelele oko amatyeli amaninzi abantu abangqonge umnquba kuhle oko oko iqhubeka ndibulaleka nje ngokufanayo amadoda azala kwamayo ngosuku olulandelayo bandihlola bathi tata wakho waye indoda yom-Irish esela mama wakho abe ngumxube wendini loo nto ikwenza uphantse ube yimveliso yomxube ngoko uya kuba unoxinzelelo lwemithambo kangako de ube asokuze uphume kweso simo bathi ngaphandle koko usempilweni kodwa oko oko yinto esemphefumlweni umntu angenakuyilawula bathi uya bathi xa umntu wesifa akwazeki ukukhangela unobangela kuba umphefumlo wakhe awusekho wathi kuhle sokuze udlule kuyo waze lo mfo wathi ugqirha wam omdala wathi utata wam waye naye wafa malunga namashumi asibhozo anesihlanu alithoba iminyaka obudala malunga nalapho watsho waze wathi inyanga okanye ezimbini phambi kokuba afe namxilongo enayo bonke ubomi bakhe wayezifumana watsho olahlaseleko abanye abantu wathi bayalufumana banomsindo omninzi wathi nalo uhlobo oluya kukubulala wathi olunye uhlobo njengabafazi xa beyeka ukuya exesheni bayalila wena unolu hlobo lokuziva ngokungaqhelekanga wathi abakudala babedla ngoyibiza unokumatsheka ibingemki kubo wathi xa laa nto ikubetha isisu sakho siba munci ube ngoqunjelwayo ndathi kodwa mhlekazi andenzi nto ndathi ndonwabile wathi kunjalo oko yinto nje engaphandle kokufikelela komntu wathi uya kusoloko unayo owu enjani ukutyhafisa into kodwa amagama ukuyicinga khumbula izi-intshi ezintandathu kuphela ubude ndahlala ijinga kumlonto njengoko inkosikazi yam ethandekayo emva phaya ingakuxelela unyaka emva konyaka bendiyicinga laa nto kwaze ngoko ukuya phesheya kwelwandle kweli tyeli lidlulileyo bendi ngaphambili kuhle bendibuyile ekhaya ngaye ndikuhambo lokuzingela onomatse ndatsiba ukuphuma emotweni kunye nomzane ubankswood omameleyo ngobu busuku ndaze ndaqalisa ukubaleka ndinyuka induli kwaye kubonakala ngathi intliziyo yam ingatsiba iphume kum ndaze ndabuza ugqirha Sam Ade ndathi yintoni eyenza laa nto wathi xa uphinda usiba nayo fumana ifoto yesifuba ndathi kulungile ngoko yenzeka kwakhona kunyaka olandelayo ndaze ndaya ndathatha ifoto yesifuba wathi akukho nto ingundonakele entliziyweni wathi uphakuphaku nje yaqalisa ukuza ke ngoko kuhle omnye ugqirha wathi kum umhlobo omkhulu wam wathi intliziyo yakho leyo mfana wathi kungcono ulumke ngulaa nyaka ndatsalela umnxeba umzane umo waze wafumana umntu othile ukuba ashumayele endaweni yam xa ndaya kolazingelo lwenkunzi yegusha kunye nomzalwane ufred ndandinyuka iintaba njengoko ndandisenza xa ndandineshumi elinesithandathu iminyaka ubudala imayile emva kwemayile ndibaleka ingandihluphi nakancinci yabona ndabuye ndamxelela uSam wathi kuhle ukho undonakele kungcono ulumke ndaze ke ndabona umbono wogqirha omdala eminezo uhlobo lwakudala logqirha ne-stethoscope engalweni yakhe wathi wayemi phambi kwam ngenye imini wathi musa kuvuma bakuxelele ukuba yintliziyo yakho sisisu sakho ngoko ndacinga kuhle ndiza kuthatha nje elalizwi kuba yayingumbono owezayo ndaqalisa ukuya eAfrika ndafumana iinaliti ezithile kwakufuneka ndithathe igquba leenaliti phambi kokuya eAfrika kumthetho lowo ngoko xa ndandifumana ezi naliti wathi kutheni andifumani nanye into engundonakele nawe wathi isibomvu isigazi sakho igazi lakho ngamashumi alithoba anesithandathu, ngamashumi alithoba anesithandathu, wathi, ukuba ubuneminyaka elishumi elinesithandathu iminyaka ubudala, belingayikuba ngcono, waze wathi, kulikhuni ngokwaneleyo ukukodlula iminyaka elikhulu. Iziphunga, yonke into, wathi, konke kuwe kulungile, akukho swekile, akukho nto. Dade, inkosi, ngoko, ndafumana ukuhlolwa ngamandla omzimba, zeze, ndithathe ndise iphepha lam lezempilo kwibhunga. Ngoko, wathi, kukho into oyaziyo ngayo? Dade, akukho nto, kodwa bubumuncu obungapheliyo esiswini lonke ixesha. Wathi, kuhle, ndiyakukuxelela. Wathi, dade, oh, ndihloliwe, ndile kumadoda akwamayo. Nakuzo zonke iindawo, wathi, kodwa linda umzuzwana, wathi, ngamanye amaxesha isilondo sesisu siba sincinci de okwakutya kwe isiqalelo esithile esimhlophe esithambileyo kungayibonisi, kwaye ngamanye amaxesha sibe sikhulu kakhulu ukuba ingabonakala ngokuba i-X-ray isisithunzi sodwa, kwaye inkwanana yesilonda sesisu awunakuyibona, ayaneli ukuncamathela. Uninzi lwezilonda zesisu ezincinane zingayenza loo nto, wathi, ndazi ugqirha omdala phezulu apho ofumene isixhobo, banaso ngoku, bangakulalisa ngentwana ye-sodium pentothal, bafake umbhobho emqaleni wakho, baze nje bajonge kanye ezantsi esuswini sakho, baze babone intoni undonakele. Wathi, wathi, olu hlobo lwabantu benu, ungumKristu. Wathi, kutheni ungayi uyokumbona? Ndathatha igama lakho, ugqirha van Ravensworth. Koko, xa ndibuye, ndaya kumbona lo gqirha mdala. Oh, weyindoda elungileyo endala esuka eDutch East Indies. Uphuma kuluhlu olukhulu lwabaseki mabandla. Kwaye ebeke wava ngam, kwaye wafunda incwadi yam. Kwaye, oh, wabamba nje isandla sam, wathi, Zolwane uBrenham, ndingavuya ukukwenzela loo nto. Wathi, ndawuxela into omawuyenze. Kule veki izayo uye ngapha ya esibhedlele ngapha. Waze wathi, uze nditsalele umnxeba phambi kokuba uye. Waze wathi, kufuneka ndikunike intwana yenalidi yepentathon. Waze wathi, xa ndenzayo, wathi, ikulalisa imizuzu emihlanu. Intombi yam encinci ibisandula kuyithatha ukuze kukhutshwe izinyo. Intombi encinci kamzane uNomena ukulala imizuzu emihlanu, ndacinga, ayiyi kundihlupha loo nto. Ngoko ndacinga ukuba ndiyakwaneliseka ke ngoko ukuyijonga. Kwaze kwintsasa elandelayo ndaphakama ebhedini ndaze ndajongajonga. Ndajonga kwibhedi yababini, inkosikazi yam ingaphaya ingekavuki. Ndaye ndijonge ngaphandle kwefestile ngakwezinkulu iintaba zeCatalina phaya apho ndihlala khona, ndaze ndajonga phaya apho ingelosi yenkosi yabeka khona elakrele esandleni sam, apho iingelosi ezisixhenxe enizibonayo emfanekisweni zabonakala khona izinto ezinkulu ezenzekayo. Ndaze ndajonga, ndaze ngexa ndijonga, nako ndimi ngakulaa mthi kwakhona kanye apho wayekhola nomatse. Ndajonga phezulu phaya ndacinga, ngumqolombo walo mnatse lowa. Ndaze ndacinga, ingaba usephezulu phayana embonweni. Ndakwela icala omthi waphuma. Ndaze phambi kokuba ndiqhwanyaze imehlo, wayengonenkangaleko engaqhelekanga unomatse endakhe ndambona. Ngoku uya kufuneka wazi ulungiselo lwam ukuze wazi ezimpawu nezinto. Wanditsibela kodwa wandiphosa, wawuphosa umlomo wam, wabetheka esifubeni sam, waze wawa phantsi. Kwaze kwakukhawuleza ukuba enze njalo, ndeva into isithi, yiya kwiintaba zeCatalina. Ngoko ndaguquka ndathi, Miri, ingaba uhleli, sithandwa? Ndaze ndamvusa, wathi, yintoni undonakele malunga nentsimbi yesihlanu kusasa? Ndathi, bendijonge phandle phaya, ndaze ndawubona la nomatse kwakho, sithandwa. Owuphi unomatse? Ndathi, lowa ndambona phaya ndikwamayo. Ndathi, yazi yintoni, uwuphosile umlomo wam kweli tyeli, awundibethanga, uwe esifubeni sam. Ndathi, makadunyiswe uThixo. Ndajonga, oh, sukela ndiyinkwenkwe encinci ndandikulangazelela ukuyibona laa nto isenzeka. Ukuba bendinokuyibona laa nto isenzeka, hayi ne, phambi kokuba ndazi ukuba umbono yintoni, ukuba bendinokuyibona laa nto isenzeka, ngoko ke ndathi, kuya kulunga konke kum, nantoni na okuya kundixelela kona okuya, ndiyakuba yiloo nto. Kwaye iminyaka amashumi mane ndiyijongile laa nto ukuba yenzeke, nako ke yenzeka. Ngaphambili xa ndandikwamayo, ngexesha elinye xa ndandiphaya xa babendinika laa myalezo, ndaze ndabona umbono. Umama wam omdala sele wemka ukuya ebuqhaqhawulini ngoku, umfazi ongaqhelekanga kakhulu. Wayenamalunga namathathu okanye amane amaphupha ebomini bakhe, kwaye ayesoloko enyanisekile. Waye andixelela kwaye waye aqale ukundixelela ndize ndixela, ndithi, yima kanye mama, ndiyakukuxelela ukuba sithini siphelo sakho. Yabona, Ngoba soloko xa undinika iphupho ukuba ndilidolile, awusoloko undixela nje ngqo into eliyiyo. Ngoko ke, xa ndilibona kwakho, ndibona ngqo le nto uphuphe ngayo, ze ke andixelele into eliyiyo, yabona? Akudingeki ukuba undixelele ukuba liyintoni iphupho. Uyandibonisa iphupho ngokwakhe, yabona? Kuze ke ndibone, ndithi, kuhle, awundixelelanga oku, kwaye awundixelelanga oku, yabona? Kwaye ke, lo Thixo ukwazi ukutolika iphupho, unokulibonisa iphupho. Unako ukulibonisa, unako ukulitolika. Kuze ke ngoko, kuhle. Yayingekho na into enjalo eBhayibhileni, wathi, ukuba unako, ndindi, kwenzekile nje, ukuba ifike kum. Daniel, yayingeyiyo, hayi, uYosef, kuhle, isendaweni ethile eBhayibhileni, sandula kuyikhumbula nje loo nto. Wathi, ukuba ungandibonisa, ukuba ungandixelela yintoni e, oh, ngukumkani Nebukadneza, injalo. Wathi, ukuba unako, ukuba awunako, izakhwitsi zathi, ndixelele iphupho, wathi, limkile kum, kunjalo, laa nto, ndiyayikhumbula laa nto, ndicinge njengayo ngoko. Ngoku, qaphela, kwaye umama, wathi, Billy, xa ndibuyayo, wathi, ndiza apha nyana, uhlale phantsi, wathi, ndibe nephupho elingaqhelekanga, ndiphuphe ndikubona ulele ugula, umalunga nje nokufa, nesisu sakho ngokuqhelekileyo, zingaphi iindlela zokutya andiphekele zona. Waze wathi, ubusakha indlu phezu kwendulo. Waze wathi, ndabona amathandathu amahobe amhlophe esihla evela ezulwini engqumshela, enze unobumba u-S aze ahlala esifubeni sakho. Wabe wena ujongile, kwaye eli liphambili lizama ukukuxelela into. Wathi, ayebengezela ngenene emhlophe amahobe aze athatha iintloko zawo ezincinane azibeka esandleni sakho, aye eqhubeka ku, waze wathi, bendingayiqondi, wathi, aqhubeka nje sitsho, ku, ndathi, oh ndiyayibona, mayidunyiswe inkosi, ndaze ndathi, enze laa nobumba wawo u-S, kwakho aze abuyela phezulu esibhakabhakeni, esitsho, ku, ebuyela ekhaya. Kuhle, isilwanyana esincinci endasibonayo, sasizi inch ezintandathu ubude. Uludwe lwamahobe umama awabonayo ayamathandathu. Isithandathu asiphelelanga. Ndandisazi ukuba ngenye imini ndiya kulibona elesixhenxe. Yayingumntu lowo ebulaleka ngolo hlobo, yaqhubeka. Ngalaa ntsasa ndaphakama emva kokubona lo mbono, ndathobela inkosi. Ndathatha inkwenkwe yam encinci uJoseph ndamsa esikolweni, undimamele ngoku ethusana. Ndamsa esikolweni ndaxela uMida andazi ukuba ndiya kubuya nini. Ndaze ndinyukela kwiCatalina, phezulu kwindulu. Ndaze ndinyukela kwindawo apho ingelosi yenkosi yabeka ikrele esandleni sam. Kusekusasa ngenene, ndaqalisa ukunyuka intaba. Kuhle, endaweni yakunyuka iincopho ngale ndlela, kuba kukho iinyoka ezininzi oonomadudwana, niyazi indlela eyiyo iArizona. Ndaguqukela ekunene kwam, into ethile yathi, guqukela ekunene kwakho. Ndaya ezincotsheni, ndajikela. Ndaye ndijikela kula matye makhulu aphinda-phindwe kaninzi ukuba makhulu kunalo mnquba ahleli phaya kwezangcopho phaya apho kunqabileyo ukuba umntu abe nokufika. Kwaze malunga nentsimbi yeshumi elinanye ndandingena kumqolomba omncinane emva apho abanye indawo encinane ejike ngolu hlobo ngaphaya kwendlela encinci yamaqhude. Ngaye ndiyikhulule ihempe yam, umnqwazi wam usesandleni sam ngokuba ndandimanzi nje ukubila. Ndaze ngoko ndangena phaya. Ndaze ngexa ndingena kula mqolomba omncinane ndabuva ubukho benkosi. Ndophula umnqwazi wam ndajonga-jonga ndacinga, ulapha ndaweni ithile, ndiyazi ukuba ulapha, ndacinga. Yintoni? Ndenza amanyathelo ambalwa ndathi, Nkosi, ulapha ndaweni ithile. Ndaze ndajonga kulele endleleni, kwaye nako kulele lanomatse mncinane ubutsibele into ethile wayiphosa. Waze wabetha igquba lesityalo esinameva, izityalo ezinameva atsibayo, awuhlaba entloko esifubeni esuswini, wabe efile. Lanomatse unenkangeleko engaqhelekanga ubuwuphosile umlomo wam. Waze wabetha esasityalo sinameva, laze ilizwi lenkosi lathi, utshaba lwakho lufile. Ndema apho ndaze ndancancazela. Thatha unyawo lwam kunye ne ngokuqhelekileyo amahlungulu ngesele ewutyile. Ndabulala inyoka kwiintsuku ezimbalwa emveni kunoko. yalala endleleni malunga nesiqingatha seyure. Isoloko kukho amakhosi namahlungulu abhabha phaya kwaye ziya kuyichola kanye ngoko. Ndabulala inyoka enyushu, yeyona nyoka enobungozi esinayo, ilele ngqo ecaleni kwam. Iintsuku ezimbalwa emva koko ndaqalisa ukubuya ukuba ndiyichole ukuze ndibonise ngayo amahlungulu abe kudala eyithathile, amahlungulu adlulayo. Wabe lo elele phaya sukela ndabona umbono. Iintsuku ezimbini ngaphambili ndiyakholwa bekungomgqibelo, ndaze ndaya phaya ngomvulo. Ngoko nanko elapho elele apho efile, ndawubotyoza ngonyawo lwam. Ngaya emva ndajike ngahlala phantsi kwakho, ndahlala apho ndalile ixeshana, ndaze ndathandaza ndijonge ezantsi ethusana. Iimayile ezantsi kwam ndaguquka ndabuyela emva. Wabe salele phaya xa ndangenayo kula mqolomba, umoya kaThixo weza phezu kwam kwakho. Ngaya ndajikela ndehla entabeni, ndangeya ndaxela inkosikazi yam ndathi, "Sithandwa, andiyazi njani kodwa ndiza kudlula kule nto." Ugqirha Ravensworth xa endinika ukuhlola wathi, "Akunakwenzeka ngokupheleleyo ukuba uphile." Wandinika inaliti yepentathol ibiza kundigcina imizuzu emihlanu, ndase ndalala iiyure ezilishumi. Ngoko okuya nkqu nele ntloko iyeza liyandilalisa. Ngoko ba wandinika inaliti wafaka la mbhobho emqaleni wam. Xa ndifika kwi waze wandixelela kwintsasa elandelayo wathi, "Fundisi, ndikuthile ukukuxelela oku." Kodwa wathi, "Amadonga esisu sakho ade alikhuni omile." Andizange ndiyibone. Usebenzise igama ukukrala kwesisu, ndaze ndaya ndajonga kwisichazi magama sasisathi into evuthulukileyo. Waze wathi, "Awunakudlula kuyo." Wathi, "Uya kusoloko unayo." Kwaye bendiya kuba ngumfana otyhafileyo ukuba bekungakhange kube ngenxa yombono wenkosi. Kwaye ngosuku olulandelayo into ethile yathi, "Buyela entabeni." Ndaze ngalo mini endaweni yokuya ngendlela enye ndakhokeleleka ukuya ngenye indlela. Ndaye ndimi apho kwaye ndijongile kuhleli phambi kwam, kwaye nako uhleli eliya lincinane lesixhenxe ihobe elimhlophe lijonge kanye kum. Ndahlikihla amehlo am ndathi, "Ngokuqinisekileyo ngumbono, ngokuqinisekileyo nguwo." Ndajonga ndaze ndathi, "Hobe elincinane uvela phi na? Lilihle nje kwaye limhlophe, bekungaba livukuthu nokuba ebeyintoni kude kulaa ntlango. Thixo uSomandla owavusa uYesu Kristu wabafileyo endingumkhonzi wakhe kwaye ilizwi lakhe lilele apha livulekile phambi kwam, uyazi ukuba ndithetha inyaniso andixoki. Nawe lihleli apho ihobe, lihleli apho lijonge kum." Ndahamba ndijikeleza ndacinga ngokuqinisekileyo ngumbono, ndajika intloko yam ndajonga emva. Labe nawe lihleli phaya lawo mancinane amhlophe amaphika enjengekhephu njengokuba enako ezakhe ezincinane iinyawo ezityheli nomncinane otyheli umlomo. Lihleli apho lijonge kum, ndalijonge kanye ngqo kwicala sentshona. Ndalijikeleza ngolo hlobo ndingafuni ukulichukumisa. Ndanyuka apho kule ndledlana yentaba ndajonga emva, labe lise lapho lindijongile. Mzalwane, njengonyana kaAbraham andikunanzi andixelele kona ugqirha ndiza kuphila nakanjani. Kusuku lwesithathu ndabuyela bendinyukela phezulu kwaye abaninzi kuni bayazi ngombono malunga nenkosi yamandiya ikhwele ihashi kwela donga liya entshona. Into ethile inditsalele kwiliwa elikhulu malunga nombindi wemini yathi, "Beka izandla zakho kokuya uthandaze, uThixo ezulwini uyazi ukuba oku yinyaniso." Ndabeka izandla zam eliweni ndaze ndajonga phezulu ezulwini ndaze ndaqalisa ukuthandaza. Ndeva izwi liphuma phezu kwamawa apho lathi, "Woyame ngantoni ngasentliziyweni yakho?" Ndaze ndaphakama ukubuya umva ngolu hlobo, "Amaxa am aze ndize ukusuka esinqeni ukunyuka kushushu." Ndajonga emva kwaye kubhaliwe apho kwikwarti elityeni ikhozi elimhlophe, njengqo le nto umbono ubuthe umyalezo olandelayo uza kuvela ngayo. Ndathabatheka kangako ndabaleka ukuya ekhaya ndafumana ikamera ndaze ndaya kusuku olulandelayo ndaze ndathatha ifoto yayo. Yayiselapho kubhalwe eliweni ikhozi elimhlophe ihobe likhokhela ikhozi. Ngandlela ithile ndiyazi ndiza kunixelela phambi kokuba yenzeke. Ugqirha ungolungileyo ugqirha, olungileyo ugqirha. Akukho mathandabuzo, ndicinga uyindoda elungileyo, kodwa ndiyazi ndiza kudlula kuyo. Kuphelile, ugqityiwe, kwaye ndiza kuphila. Kwaye bendicinga ngexa uErnie ebecula laa ngoma kwithuba elidlulileyo kumaphiko ehobe. Ihamba njani indlela yokuyicula? Ndiqalele yona Ernie. Kumaphiko elimhlophe njengekhephi hobe, icule kunye nam. Thixo wathumela ezantsi olunyulu olumnandi uthando lwakhe, yayingumqondiso ovela ngasentla kumaphiko ehobe. Ndiyaqonda uErnie wenze iivesi zambini zoko, ziza kunenzela ezintathu iivesi. Noa wayehamba nomsinga kunokumbe iintsuku ezininzi, wakhangela umhlaba ngeendlela ezahlukileyo. Ngxaki wayenazo ezithini, kodwa zingaveli ngasentla, ngoba uThixo wamnika umqondiso wakhe maphiko ehobe. Kumaphiko elimhlophe njengekhephi ihobe, uThixo wathumela ezantsi olunyulu olumnandi uthando lwakhe, yayingumqondiso ovela ngasentla kumaphiko ehobe. Yesu umsindisi wethu weza emhlabeni ngenye imini, wayezalelwe esidaleni samahashe kumkhumbi wesidali senca, nangona apha elahliwe kodwa hayi ngasentla, ngoba uThixo wamnika umqondiso wakhe kumaphiko ehobe. Kumaphiko elimhlophe njengekhephu ihobe, uThixo wathumela ezantsi olunyulu olumnandi uthando lwakhe, umqondiso ovela ngasentla maphiko ehobe. Nangona ndibulalekile ngeendlela ezinintsi, ndalilela impiliso zombini imini nobusuku, kodwa ukholo lwaye lungalityelwanga ngubawo ngasentla, wandinika umqondiso wakhe kumaphiko ehobe. Kumaphiko elimhlophe njengekhephu ihobe, Thixo wathumela ezantsi olunyulu olumnandi uthando lwakhe, kumqondiso ovela ngasentla kumaphiko ehobe. Kumaphiko elimhlophe njengekhephu ihobe, Thixo wathumela ezantsi olunyulu olumnandi uthando lwakhe, yayingumqondiso ovela ngasentla maphiko ehobe. Thixo othandekayo, ndiyakubulela wena ngezi zinto bawo. Unike uNowa umqondiso, unike ihlabathi umqondiso, waze wandinika nam umqondiso. Kwaze kusuku olulandelayo ndibona elakhozi libhabha, owu Thixo, kukho umyalezo ovelayo ngoku, yaye ndiyathandaza Thixo ukuba uvumele ihobe likhokhele. Sinike oko Nkosi, endikhokelele kukholo endingazange ndibe nalo ngaphambili. Ndiyazi Thixo, ndiyazi kuza kulunga, ngoko ndiyakubulela wena ngayo bawo. Kwaye ngobu busuku thumela uhle umyalezo wakho kwakhona Nkosi, kumaphiko ehobe lelizwi. Sinike oko bawo osezulwini othandekayo, kwaye ngamnye odlula kweli qonga ngobu busuku nangaphandle phaya kwimihlangano elizweni ngobubanzi, linga ihobe lakho elikhulu lokholo lingehlela ezintliziyweni zabo, ze libanike ukholo Nkosi ukwenzela impiliso yabo. Khumbula ukuba uThixo akangomkhethi wabuso, wayenako ukuthumela umyalezo kuNowa, enokuwuthumela kuYohane uMbhaptizi, enokuwuthumela kum, unokuwuthumela nakwabanye. Ndiyathandaza ukuba elaa hobe libhabhele kwintliziyo nganye ngawo lo mzuzu Nkosi, ngowalo omncinane wegolide umlomo, ze libesebeze oko ngemivumba yakhe, ngamanxeba nemivumba yakhe uphilisiwe. Thixo sinike ukuba izigqitho zethu zicinywe, ukwenza ukungalungisi kwethu sikuxolelwe, kwaye izigulo zethu ziphiliswe. Isezandleni zakho, bawo, egameni likaYesu Kristu. Amen. Iintloko zenu ziqubudiwe nje umzuzu omnye ukongeza. Bangaphi apha abangathanda ukuthi, ukuba unako yaye ufuna ukutsho oku? John Branham, bendisenza phosakeleyo bonke ubomi bam. Bendikufuna ukukhonza uThixo, kodwa ngobu busuku ndikulungele ukunikezela. Thandaza uThixo ukuba ela hobe libhabhele entliziyweni yam ngobu busuku. Ndiyaliva liphaphazelisa amaphiko alo njengokuba lingena. Phakamisa izandla zakho, ungakwenza oko apha kwisihlwele sibonakalayo bethu kuso sonke isakhiwo. Kude phaya nakwizihlwele elizweni banzi, kude phezulu kumzalwane uHunt kunye nomzalwane uColeman, ukuya kumzalwane uLeo nabo ukuhla ukuya eTucson, nangapha emnqubeni kaBrenham kunxweme lasentshona ngokubanzi, phakamisani izandla zenu kuyo yonke indawo. Ndifuna ihobe libhabhele entliziyweni yam ngobu busuku. Ndizisele uthando olumnandi lukaThixo kumaphiko ehobe elimhlophe, umoya oyingcwele. Luzise kum ngobu busuku, Nkosi, uze ufake entliziyweni yam ukholo endiludingayo. Egameni likaYesu Kristu ndiyathandaza. Thixo, zixolele izono zethu. Ihobe elingcwelerhiweyo liwubuyisile umyalezo. Owu Thixo, kugqityiwe. Siyayikholwa loo nto. Sinike nje ukholo lokuyikholwa. Siyathandaza. Egameni likaYesu. Amen. Kumaphiko elimhlophe njengekhephu ihobe, Thixo wathumela ezantsi olunyulu olumnandi uthando lwakhe, yayingumqondiso ovela ngasentla kumaphiko ehobe. Lalivela phi ela hobe? Andiyazi. Belingenakuba phaya phandle kulaa ntlango ngolaa hlobo. Hayi, 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 belingenakuba phaya. Kwaye kutheni belimhlophe? Uba osemazulwini uyazi, belimhlophe oku kwale hempe yam, nako lihleli apho. Kodwa kuma kumaphiko elimhlophe njengekhephu ihobe, Thixo wathumela ezantsi olunyulu olumnandi uthando lwakhe, ongumnqophiso ovela ngasentla kumaphiko ehobe. Kumaphiko elimhlophe njengekhephu ihobe, Thixo wathumela ezantsi olunyulu olumnandi uthando lwakhe, ongumqondiso ovela ngasentla kumaphiko ehobe. Oh, awuziva uthobekile nganeni? Masibambeni nje izandla omnye nomnye ze siyicule. Kumaphiko elimhlophe njengekhephu ihobe, Thixo wathumela ezantsi olunyulu olumnandi uthando lwakhe, umqondiso ovela ngasentla kumaphiko ehobe. Masiphakamisele izandla zethu kuye ze siyicule. Kumaphiko elimhlophe njengekhephu ihobe, Thixo wathumela ezantsi olunyulu olumnandi uthando lwakhe, umqondiso ovela ngasentla kumaphiko ehobe. Noa wayehamba nomsinga kunogumbe iintsuku ezininzi, wakhangela umhlaba ngeentlela ezahlukileyo, ngxaki wayenazo ezithile dwa zingaveli ngasentla. UThixo wathumela ezantsi umqondiso wakhe kumaphiko ehobe, kumaphiko elimhlophe njengekhephu ihobe, Thixo wathumela ezantsi olunyulu olumnandi uthando lwakhe, umqondiso ovela ngasentla kumaphiko ehobe. Yesu msendese wethu wezemhlabeni ngenye imini wayezalelwe esidaleni samahashe kumkhumbi wesidali senca nangona apha elahliwe kodwa hayi ngasentla uThixo wasinika umqondiso wakhe kumaphiko ehobe kumaphiko elimhlophe njengekhephu ihobe Thixo wathumele ezantsi olunyulu olumnandi uthando lwakhe umqondiso ovela ngasentla kumaphiko ehobe kutheni mna indoda endala ndabulaleka ubomi bam bonke kutheni endiphilise ngoku ndiyakholwa ukuba ndiza kuwuqabela lo mzila kwakhona kufuneka ndizise umyalezo kwaye ndithi kuba wam ngobu busuku njengoko uJunior ebone ephupheni ngobunye ubusuku okwamaphiko elihobe kushukuma kwezi festile apho Nkosi umkhonzi wakho uyangena emsebenzini amen ndikulungele kumaphiko elimhlophe njengekhephu ihobe Thixo wathumela emzantsi olunyulu olumnandi uthandwa umqondiso ovela ngasentla kumaphiko ehobe masikholwe ngoku ukuba uyahamba-hamba phezu kwesihlwele kumaphiko elimhlophe njengekhephu silindile Nkosi Thixo wathumela ezantsi olunyulu olumnandi uthando lwa qondiso ovela ngasentla kumaphiko ehobe nina banamakhadi yokuthandazela kweli cala lezitulo apha yizani ngaphambili ngapha phakamanye yizani ngaphambili kweli cala lezitulo apha ngapha ngolu hlobo kumaphiko elimhlophe njengekhephu ihobe Thixo wathumela olunyulu olumnandi uthando lwakhe qondiso ovela ngasentla kumaphiko ehobe abo banamakhadi okuthandazelwa kulo mca phumelani ngasekhohlo lenu kumaphiko elimhlophe njengekhephu ihobe Thixo wathumela olunyulu olumnandi uthando lwakhe mqondiso ovela ngasentla kumaphiko ehobe Oh, kumaphiko elimhlophe njengekhephu ihobe Thixo wathumela olunyulu olumnandi uthando lwakhe umqondiso ovela ngasentla kumaphiko ehobe belivela phi ihobe phezulu phaya entlango ndiyakuthetha oku uThixo wabona uAbraham ebedinga inkunzi yegusha ukwenzela umqondiso unguJehova Jaira inkosi inako ukuzibonela idini ukucinga ngayo lo Thixo umnye ngempembelelo enye ngohlobo olunye lwabantu wathumela ihobe usesenguThixo uJehova Jaira angabonelela nangantoni na ayidingayo awunakuthi nje ngexa uphumela kulo mca wokuthandazelwa ngoku ucele uThixo akubonelele kumaphiko ehobe ihobe umoya womoya oyingcwele akunike ukholo enhliziyweni yakho lokukholwa ukuba uza kuphiliswa ndizama ukubafumana bonke beme ngeenyawo uyabona ndiyacela ngoku umzawane uBrown usendaweni yakhe mzawane uJack uthini kulungile ilungile eli candelo apha lize ngolu hlobo kuqala sele lusemgceni amacandelo emva ngapha apha angene kanye emva kwabo aba bangene kanye emva kwephiko zenina lingene kanye emva kwaba apha nisiza kujikela ukuza kuthandazela Ngoku ndiqinisekile oku ayizukuba ngumca okhawulezayo. Siza kuthatha nje ixesha elincinane ukuze sibe nokuthandazela ngenene ngamnye kangangoko sinako. Ngoku ndiwuqhawule umyalezo wam nje wamfutshane kwaye nonke niye nayibamba loo nto uyabona ukuze ndibe nalo mca wokuthandazela. Oku sisikhumbuzo semihla xa umzana uJack Moore, umzana uYoung Brown, abafazi benu baniyeka nihambe naze neza ngapha saze saphuma ukuya eCalifornia nako konke ukunqumla eArizona sikunye ukunqumla entlango ze sithandazele abagulayo. Yazi yintoni? Kukho abantu abaphilayo namhlanje ababesifa ngoko kwaye basaphila ngenxa yalaa nzame. Yenza ntoni? Yantshulisa iimpiliso ezingcwele kwibandla ngalinye elikhoyo elizweni ngoku nkqu namarhabe nokunjalo. Ba yathulisa imilomo yabo ngoba kwathabatha uThixo ukuthambisa umntu othile ukuba anqumle uGoliyati ukubonisa ukuba inokwenziwa. Emva koko bonke abaseleyo bakhalipha kunjalo baze baqhubeka. Inokwenziwa kwakho ukuba usaluthumela uthando lwakhe kumaphiko ehobe. MaKristu, ndifuna nimamele. Ukuba ndingema apha ndizame ukunicaphulela ngezinto zamandla angaphezu kwendalo endizibonileyo zisenzeka nkqu kule minyaka mithathu idlulileyo, ndiya kube ndiselapha ngeli xesha kubusuku balo mgqibelo uzayo. Ndinixelela, andithethi nakakhulu ngayo ngoba ivakala phantse ngathi ayinakwenzeka, kodwa ndinixelela inyani, yinyaniso ngqo. Siphila phantsi kokukhokhela komkhulu ongusomandla uYehova, lowa umnye waye kunye nabaprofeti kwitestamente endala ekunye nebandla kwitestamente entsha, ulapha namhlanje ethabatha umtshakazi kwintlanga ngenxa yegama lakhe. Ikholwe yona anyinakuke bantu ukuba nakhe nayikholwa ikholweni kanye ngoku ngulo ndifuna niyenze. Asazi ukuba kokwenzeka ntoni ngobu busuku, asazi ukuba kokwenzeka ntoni, silinde nje phantsi kolindele. Ncedani egameni lenkosi uYesu, ndinicela njengomkhonzi wakhe. Ndiyazi xa usebenza ngamabandla unento yonke ixubene apho, kodwa ukuba niyandikholwa njengomkhonzi wakhe, ukuba kukho ichaphaza lentandabuzo okanye isono, yintandabuzo ukungakholwa. Ukuba kukho ichaphaza layo entliziyweni yakho, cela ubawo ayisuse kanye ngoku, yabona Nkosi. Emva koko xa usiza ngokholo loqobo ngoku, izandla zam aziyi kuthetha nto ngaphandle kokuba oko kukwehlele kuqala, ze ke xa isiza iya kuyikhanyisa imunke uya kuphiliswa. Injalo kanye uya kuyazi ukuba uya kuphiliswa, yabona uya kuyikholwa. Ngoku ndiza kuthandazela ngoku ngamnye wenu, kwaye ngoku xa uyenza le nto nibeke izandla zenu ngaphaya omnye komnye nani ngoko si, kwaye ube uthandazela lo mntu ubeke izandla zakho kuye. Ke ngoko ndiza kunizisa nidlule emgceni, beka izandla zakho kumntu okunye naye emgceni. Thixo othandekayo, andazi enye indlela yokuzithetha ezi zinto Nkosi, ndazi nje ukuxela oko ndikwaziyo ukuba kuyinyaniso, kwaye ulingqina lam ngobu busuku ukuba ndithetha inyaniso. Ukholo lwam Nkosi kunye neyeyam impiliso kwixa elizayo andazi nini, andazi njani, andiyiqondi, kodwa ndiyakholwa Nkosi ukuba ndamkele umqondiso ovela ngasentla, eliya lesixhenxe ihobe ekugqibeleni lifikile, eyesixhenxe i-intshi iza kugqitywa kwamsinya kwisilwanyana. Kuphelile Thixo, ndifuna ukukhonza abantu bakho, ngoko ndiyathandaza Thixo ukuba usithambise kangako ngobu busuku ukuze nabani esibeka izandla zethu kuye bangaphiliswa, hayi kuba isithi, kodwa ngokuba kukulandela umyalelo wakho. Wathi le miqondiso iya kulandelana nawo bakholwayo. Nkosi ndincede ndikholwe, kwaye uncede iintliziyo zabo ukuze zibe ngumhlaba wokuhlumela ukholo, kwaye kunga ngokuhlangeneyo ukwenzela uzuko lukaThixo ngamnye ogulayo noxhwalekileyo umntu kwesi sakhiwo okanye izakhiwo elizweni liphela, othobela le miyalelo ngoku aphiliswe egameni likaYesu Kristu ndiyayicela. Amen. Yibani nokholo, nonke thandazani nathi ngoku, lo asinguwo umca wocalulo. uqinzelelo, uloyiko, ndiyayazi ukuba le nto usizana le nto. Uthe akazange alubone uxolo ebomini. Into enye andikwazi kulala, phathuphathu, ukutsaleka. Thixo othandekayo, ndingqinele, Nkosi, ukuba ndithethe inyaniso. Indlela endivakalelwa ngayo ngalo mfazi mncinane. Ndiyathandaza, Thixo, ukuba uyathumela kuye ngobu busuku. Olwa krozo lokholo luvela ngasentla, olwaziyo ukuba wena ubophelelekile elizwini lakho, kwaye uza kuligcina ngalinye ilizwi. Yanga uThixo wezulu angalususa olu loyiko kudade wethu, kwaye ndiyakuthobela ngokubeka izandla phezu kwakhe ze ndiluqalekise. Egameni likaYesu Kristu lungalungaphuma kuye. Amen. Ngoku, jonga dade, ndikholwe ngoku. Ukuba ungaqala ukususela kanye apha emnqamlezweni, ukususela ngobu busuku, ukhanyele ukuba unawo, yabona, hamba usithi, andisenayo kwaphela, kwaye luya kumka kuwe. Dade uPhama, ewe, udade wethu, udade uPhama, myeni wakhe ungumhlobo wam othandekayo kakhulu, umlungiseleli waseGeorgia okanye eAlabama, Georgia, kwaye ebesiza apha emnqubeni. Bayaqhuba xa ndishumayela apha emnqubeni, ishumi 15 lamakhulu emayile ukuza kuva inkonzo enye. Mzane uPhama walahlekelwa kukusilawula isithuthi sakhe okanye inkwenkwe. Omnye xa babejika ikona baze baba nentlekele. Udade unemiphumela yokuchaphazeleka kuyo. Masithandaze. Thixo othandekayo, hlamula lo mkhonzi wakho, inkosikazi yakhe encinane, ethembekileyo, enyanisekileyo, umkhonzi omncinane kuKristu. Ndiyathandaza. Thixo, njengokuba ndibeka izandla zam phezu kwakhe nomzalwane wam uJack Moore apha, ukuba umphilise, umenze abe ngophilileyo egameni likaYesu. Amen. Thixo akusikelele. Inyawo lasekunene, kwaye umele yona. Inkwenkwe yakhe encinane isisilima, iva kabuhlungu esuswini sayo nomqolo. Masithandaze. Thixo othandekayo, zimela eli alimhlophe okwekhephu ihobe lingene emazantsi entliziyo yayo kanye ngoku. Uhlatywe ngenxa yezirhaqo zethu, wayitunyuzwa ngenxa yezenzo zethu ezigwenxa. Ngemivumbo yakhe siphilisiwe. Ndicela oku kube njalo kumzalwane wethu nonyana wakhe. Egameni likaYesu Kristu. Amen. Iintlungu zentloko ezimandla kunye nesigulo somlenze esimhluphayo ngexa esebenza. Thixo othandekayo, bonelela ngentsikelelo yempiliso yakho kulo mfana, njengoba thina njengabakhonzi bakaThixo sibeka izandla zethu kuye. Egameni likaYesu Kristu. Amen. Unengxaki yamanenekazi, yamabhinqa, kwaye ukwafuna nobhaptizo lomoya oyingcwele. Thixo othandekayo, njengokuba ndinikela kuwe lo mthandazo wokholo ukwenzela eli nenekazi lincinane, yanga ingxaki yamabhinqa ingemka, yanga ubhaptizo lomoya oyingcwele lungeza kumaphiko ehobe. Egameni likaYesu Kristu. Amen. UThixo akusikelele, dade. Inyama ekhulayo emehlweni lakhe nokomlingane wakhe onothando. Thixo othandekayo, uyazazi iintliziyo zabantu. Ndithandaza wena bawo, egameni likaYesu, ukuba usinike esi sicelo lomzalwane asicelileyo kunye nokuthobela kwethu ilizwi lakho lokubeka izandla zethu kuye. Egameni likaYesu Kristu. Amen. UThixo akusikelele, mzalwane. Unenyama ekhulayo kwicala lakhe lasekhohlo, kwaye nelizwi lakhe lonakele. Yesu othandekayo, ndiyathandaza ukuba uya kumphilisa lo dade sibeka izandla phezu kwakhe egameni likaYesu Kristu, ukuba impiliso yakhe ibekho. Amen. UThixo akusikelele, dade wethu. Kakade, dade, yayibona ingxaki yakho, imilenze edumbileyo, intso, isinyi, kwakunye neqatha eliphume endaweni yayo. Oh bawo, Thixo, philisa lo mfazi uxabisekileyo, Nkosi. Ndiyathandaza, njengokuba ndibeka izandla phezu kwakhe egameni likaYesu Kristu. Amen. Thixo akusikelele, dade, nantso indlela iya kwenziwa. Niyakuva oko, anikuva? embokweni nokuba ngubani ose injineli ukuba ungawunyusa nje kancinane isihlwele sibe nokubuva obabo ubungqi okanye oko bakutshoyo xa bedlula ndibani semthandazweni ngabo xa nibuva xa ndiqalisa ukuthandaza nithandaze nam thixo othandekayo ndithandazela lona udade wethu ukuba umphilisi thixo othandekayo senza oku kuba ngumyalelo wakho egameni likayesu kristu amen akusikelele dade thixo othandekayo uyabuva obabungqina uyeva ukuba utshaba lwenze ntoni kuye sizama ukuthatha igama likayesu ze siloyise olu tshaba sele lunjalo ngokuba elikhandanisiweyo elinamanxeba ihobe lawa emgangathweni wendlu kathixo kunye nomyalezo kugqityile sinike oko yangangakukholwa oko bawo egameni likayesu thixo othandekayo ndiyathandaza ukuba umphilise lona udade wethu yanga ihobe likathixo lingangqina kuye ngobu busuku ukuba wayenzela yena ukuze abe nokuba ngophilileyo egameni likayesu amen thixo othandekayo ndibeka izandla zam phezu komzalwane wam omi apha ube nokholo olwaneleyo ukuza lo mgama ngosi ngoku yanga ngamkela impiliso yakhe aze aye esitulweni sakhe ephilile egameni likayesu thixo othandekayo ndithandazela umzalwane wethu ndibeka izandla phezu kwakhe nceda thixo othandekayo ukuba ukholo lukathixo luhlele emazantsi nje ngeli xesha abe njengoabraham abize ezo zinto zikhoyo ngokungathi azikho ngoba uthixo wenze isithembiso egameni likayesu amen thixo akusikelele thixo othandekayo nguwe onako ukwenza isigqibo esinyanisekileyo ndiyathandaza ngoku thixo othandekayo njengokuba eli nenekazi lincinane likucelile oku yanga lingakwamkela egameni likayesu kristu amen thixo othandekayo ndibeka izandla zam phezu kodade wethu ekuthobeleni oko uthe masikwenze oku kusibuyisa umva iminyaka emininzi ngosi sukela saqhuba umgca wokuthandazela ngolu hlobo kodwa siyakwazi okwenzekayo ngoko siyazi ukuba ungulaa thixo umnye nanamhlanje ukuba abantu banganalo olo kholo lunye nanamhlanje ndithandaza egameni likayesu ukwenzela impiliso yodade wethu amen thixo othandekayo ndibeka izandla zam phezu komzalwane wam apha kwaye ndicela impiliso yakhe egameni likayesu kristu amen bawo ndizisa phambi kwakho ngobu busuku lo udade wethu kwaye ndibeka izandla zam phezu kwakhe ukungqina ukuba ndimi njengobungqina bamandla akho ndimi njengobungqina bemibono yakho ilizwi lakho kwaye ndilingqina lokuba unguthixo kwaye ndibeka izandla phezu kwakhe ukuthobela ilizwi lothixo wam kwaye ndicela impiliso yakhe amen thixo othandekayo ndibeka izandla phezu komzalwane wam ngendlela enye njengengqina lamandla akho ndicela impiliso yakhe egameni likayesu kristu amen intoni wathi umphilisi wathetha oko indoda evela phezulu ndaweni ithile phezulu eyakhansa yayiphilisiwe ngaloo ntsasa umlungisi wesihlangu oyimfama niyalazi ibali belikunomathotholo ndaze ndathi ndacinga ndadlala indawo yomanahaniso ndathi awuyikholwa ukuba yinyaniso leyo wathi ewe mhlekazi ndiyayikholwa ndaze ndathi uyakholwa kulo mhla xa uthixo enokwenza into enjalo xa wathi mhlekazi ndiyimamele inkqubo yezenkolo wathi ndingumkristu wathi ndizimamele iinkqubo ndiyivile laa ndoda phezulu phaya ephilisiweyo ngale ntsasa laa mlungisi wezihlangu uyimfama bamkhuphele ngaphandle ebandleni ebesenza ingxolo engako ukusuka kwelinye ibandla ukuya kwelinye nomnqwazi wakhe okwintonga yakhe ewujikelezisa esihla enyuka ukubaleka emabandleni kuwo onke esixekweni ekhwaza ndiphilisiwe ndiphilisiwe umlungisi wezihlangu oyimfama ndathi uyayikholwa loo nto waze wama phaya ithutyana kuluhlobo lwemvula efefezayo wathi mhlekazi ukuba ungandingenisa apho akhoyo ngoko ndiya kuzifumanela utata wam ke ngoko ndaziva malunga kangaka ndathi mhlawumbi ndim lo umfunayo wathi wandibamba ngemigobo esesifubeni yebhatyi wathi unguye umphilisi wena ndathi hayi dade kodwa ndingumzalwane ubrenham wathi ndenzele inceba ndacinga ngolihlwempu omdala wempama uFanny Crosby ngexa ubabiza abanye mawungandedlula yabona ubemphilisile omnye ebenakho ukumphilisa naye ndabeka izandla zam phezu kwamehlo akhe ndathi Yesu othandekayo ngenye imini umnqamlezo wokugadalala omdala weza ubetheka ngesitrato amaxa enegazi eliphuma kuwo umzimba omncinane ongenamandla owawuthwele wawa phantsi komthwalo indoda yentsundu egama linguSimon waseKirene weza wawuphakamisa umnqamlezo wamnceda ukuwuthwala iqinisekile uyayikhumbula loo nto wawo kwaye omnye wabantwana bakhe uyaxhadazela apha ebumnyameni qinisekile uyaqonda wathi uzuko kuthixo ndiyabona aha ndathi uyabona wathi ewe mhlekazi ndathi bala ezazibane waze wazibala ndathi unjani umbala wesuti endiyinxibileyo wathi unxibe isuti engwevu neqhina elityeli yayiyo wayebona oh uthixo uyayihlonipha intobeko aha oku ngokunokwako koko kuza kwenza kuzalisekise uloyiso olumandla eluthandweni lobuthixo thixo othandekayo yenza inceba uphilise udade wethu egameni likayesu kristu amen thixo othandekayo njengokuba ndithatha esi sibuthathaka sishwabeneyo isandla kuphela nguwe owaziyo okudlule apha ndiyathandaza thixo othandekayo ukuba esi sandla sinye ndisibambileyo ngobu busuku siya kukwanga njengezo zibuthathaka izandla zikasimoni ngalamhla nkosi mndulule umkhonzi wakho enoxolo ngokuba ngoku ndiyalubona usindiso lwakho yangalungehla phezu kwakhe nkosi usindiso lwakho zelimenze aphile egameni likayesu amen kwi ityala ngoba umnu ukungakholwa ubeke ityala uYesu Kristu niyalikhumbula ityala indlela babe namagqwetha nayo yonke into nokuba ngubani owamela bani saye negqwetha elingumtshutshisi usathana owayeza kutshutshisa indlela ityala elaziswayo ngayo waze wathi omnye umnu umthandabuzi wenyuka wathi ndeva umshumayeli esithi thambisa abagulayo ngeoli ibhayibhile itshoko ndanditshanjisiwe ngeoli andaphiliswa omnye wathi beka izandla kwabagulayo baya kuphila wayezama ukutshutshisa kodwa xa ingqina lezayo yayilapha uthixo wabaxelela wathi benikade wathi sele kuzinyanga ezintandathu sukela kwabekwa izandla kum kwaye ilizwi lakho lithi beka izandla kwabagulayo baya kuphila yabe izandla zabekwa kum ngomnye wabakhonzi bakho wabathanjisiweyo kwaye andikaphili nangoku ngoko ke ungumzenzisi wobuxoki ngokuba ilizwi lakho alithethi oko likutshoyo ngoko xa ingqina lezayo inyaniso yayiyile ukuba ilizwi lakhe liyinyaniso akazange atsho ukuba uya kuyenza nini wathi nantsi imiqondiso eya kulandelana nabo bakholwayo ukuba babeka izandla phezu kwabagulayo baya kuphila yabona yabona nako akuthethileyo baya kuphila koko nokuba ngumangaliso wesiquphe owenzeke nje kanye ngolu hlobo okanye kukuthobela nje uthixo uxhomekeke kuye naloo mntu yabona kodwa ukuba lo mntu uyedwa uyayikholwa andikhathali ukuba ithatha ixesha elingakanani wathi kuabraham uza kufumana umntwana ngusara umntwana zange aze iminyaka engamashumi mabini anesihlanu waxela unowa izakuni unowa waba naye unogumbe umkhombe wakhelwa unogumbe emininzi iminyaka phambi kokuba unogumbe afike kodwa wayesazi ukuba kuza kuna ibhayibhile yathi umthandazo wokholo uya kumsindisa ogulayo kwaye uthixo uya kubaphakamisa nini akatshongo uthixo lilungisa uyinyaniso funda nje oko ilizwi lakhe lokutshoyo nako endikwenzileyo ngobu busuku ukubeka izandla kwabagulayo ngoku ndiyakholwa ngamnye kubo uza kuphilisa ndiyakholwa ngamnye kubo ngaba nikholwa ngokufanayo ngoku kholwa ngenxa yaba bantu baxhwalekileyo kukho inenekazi elincinane apha kubonakala ngathi ndimele kukulazi ndilithandazele phezolo phandle phaya kumgca wokuthandazela bani gamalalo chambers ukuba ela nenekazi elincinane beliphile ngokuqhelekileyo belingaxhwalekanga beliya kuba ngoqinisekileyo ngumfazi omhle kwaye lihleli phaya ngoku lincancazela othandekayo olungileyo umoya kulaa ntombi kwaye uhleli phaya encancazela ngolu hlobo o indlela okuya okuphula ngayo intliziyo yam indlela ebendinqwenela ngayo nje ukuba bendinga Nalo usana olincinane, inenekazi lihleli apha, lilubambile. Ulwimi lalo olincinane lujinga ngaphandle, umzimba walo omncinane uxhwalekile. Bekuya kuthini ukuba ibingujoseph wam omncinane lo? Bekuya kuthini ukuba ibingumzukulwana wam omncinane uPaul? Bekuya kuthini ukuba ibinguRebecca ohleli emva phaya okanye uSarah? Bekuya kuthini ukuba unkosikazi Simpson apha ebengumfazi wam uMila? Lo mfana uselula ehleli apha ebengubilly Paul. Lo mfazi waluphelele uhleli apha ebengumama wam. Khumbula, ngumntwana womntu othile, ngudade womntu othile, yintombi yomntu othile, nonyana womntu othile, yabona? Ndingumzalwane wabo, ungumsindisi wethu. Konke endingakwenzayo oku, olo kholo ndinalo ndilinikela ngenxa yabo, koko kuphela kwendikwaziyo. Ngoku, iNkosi ingandibonisa umbono, ingandixelela ukuba yintoni inkathazo ngaye ngamnye kubo. Ndingayiqondakalalisa loo nto kuni, uyabona, niyayazi loo nto. Kodwa oko akubaphilisi, oko akubaphilisi, hayi, kufuneka ibe yinto engena ngaphakathi kubo, uyabona. Kwaye ndiyathemba, njengokuba ndingenyuka apha ndithathe ngamnye kuni, ndinibhaptizele egameni leNkosi uYesu Kristu, oko akuyi kuzisusa izono zenu. Hayi, 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 andikholwa kubhaptizo lwamanzi egameni leNkosi uYesu Kristu okusa eluhlaziyweni. Ndikholelwa igazi luhlaziyo, yabona, hayi, hayi amanzi. Kodwa, yabona, ndingabhaptiza ndibhaptize, kodwa ungena kuphela ungumone womileyo, uphume ungumanzi, yabona. De ube uguquke ngokwenene, guquka, uze ke ubhaptizwe egameni likaYesu Kristu, uyabona. Kwaye kulapho ndahluka khona nentshukumo yobunye, hayi ukubhaptizela kuhlaziyo, hayi, ndikholwa ukuba ligazi elicocayo, hayi amanzi, yabona, inguquko, ze ke ubhaptizwe egameni likaYesu Kristu. Ngoku ndiyehla ukuya kuthandaza, kwaye aba bantu bayinto engako kuwe njengokuba benjalo kum, mhlawumbi ngaphezulu kuloo mca wokuzalana. Ngoku masimanyaneni kunye, kwaye nezandla zenu elukholweni, nesandla sam elukholweni, sizise ezantsi izandla zeNkosi uYesu ukuzibeka phezu kwaba balusizana baxhwalekileyo abantu. Ningathandaza nam. Abo banetshefu zabagulayo nabaxhwalekileyo ningazifumana kanye emva kwenkonzo. Ngokuncedani mna ndithandazele aba, ningenza njalo. Thixo, siyakubulela wena Nkosi ngento oyenzileyo kobu busuku. Sikubulela kwangaphambili ngempiliso yomntu ngamnye odlule kulaa mxa. Thixo othandekayo, ndithandaza phezu kwezi tshefu, mhlawumbi zezabanye abangakwazanga nokuza kule mihlangano, kwaze abathandekayo kubo bazisa iitshefu. EBhayibhileni siyafundiswa ukuba bathabatha emzimbeni kaPawulos iitshefu okanye imibhinqo. Ngoku aba yabantu emva phaya babephile kubukho bakho, babekubonile esitratweni, babekubonile emhlanganweni wabo, kwaye babebone umoya wakho omnye phezu koPawulos, kwaye babesazi ukuba asiyiyo laa ndoda, ibingumoya wakho owongamele ubomi bakhe, ngoba sibona uPawulos esenza izinto ezinye owawuzenza. Kwaye ngoku Nkosi, abantu balo mhla bayambona laa Thixo omnye ephila ebandleni lakhe nabantu bakhe, kwaye bazise ezi tshefu ukuze zithatyathwe apha zisiwe kwabathandekayo babo. Nikeza Thixo ukuba ngamnye wabo uya kuphiliswa ngeyakho indlela. Asiceli into ethile ibe nokwenziwa ngendlela ethile okanye ngaluphi uhlobo, siyacela nje ngeyakho indlela bawo baphilise ukwenzela uzuko lukaThixo. Ndinikela ngalo mthandazo wokholo phezu kwayo egameni likaYesu Kristu. Amen. Ndibe nexesha elimangalisayo lobudlelwane kukholo lwenu, ubukho benu kuYesu Kristu. Lo iya kuba ngumhlangano endiya kuwukhumbula ixesha elide ngokwenzekileyo, uthando, intsebenziswano, ubudlelwane. Kwaye ngoku de sidibane kwakhona, wanga uThixo wezulu anganikhokela, lowo owenza iinkwenkwezi zibengezele ngokuqaqambileyo ebusuku ukukhanyisa indlela xa isibaluzisi, yanga angakhanyisa indlela yenu ngenkwenkwezi yaseBhetelehem ukunikhokelela kubomi obunikelwe ngokupheleleyo elizwini lakhe kumthandazo wam. De sidibane Desidibane, desidibane zinya wenzga Yesu. Desidibane, desidibane. Utiko abe nawe desidibane kwako.
My faith looks up to thee, son. How will I change that? I believe that's fine.
Gogo masimeni. Lukhangela kuwe ukholo lwam. Ndikuhle ndiyakuyitshintsha leyo ndiyakholwa ilungile leyo ndixoleleni lukhangela kuwe ukholo lwam vanayikavari sindisi ngobuthixo Ngoku ndive ndithandaza susa isono sam ososila namhla ndenze o
Ngoku masibambe izandla zomnye nomnye xa becula.
Xa ndicanda udada lobomi bephinyela indlela emnyama nobunzima bondingqongile busanda yiba ngumkhokheli wam wena Shengqisu bumnyama benzimini Sula inyembezi zensizi Ndenze ndingaze ndimge kuwendle
Ndiziva ngcono ngoku akunjalo.
Umaphiko elimhlophe njengekhephu ihobe uThixo wathumela ezantsi olunyulu olumnandi uthando lwakhe umqondiso ovela ngasentla kumaphiko ehobe Ngoku kumaphiko elimhlophe njengekhephu ihobe Thixo uthumela olunyulu olumnandi uthando lwakhe umqondiso ovela ngasentla kumaphiko ehobe
Lowo ngumyalezo wethu wokuvala walo mkhankaso
Kumaphiko elimhlophe njengekhephu ihobe Thixo uthumela olunyulu olumnandi uthando lwakhe umqondiso ovela ngasentla kumaphiko ehobe
Sithobise iintloko zethu njengokuba amavili engqumshela ingoma ukubuyela ekhaya ndiyathemba uyakukuva ukungqumshela kwamavili ukugquma kwenjini
kumaphiko elimhlophe njengekhephu ihobe Thixo wathumela ezantsi olunyulu olumnandi uthando lwakhe umqondiso vela ngasentla kumaphiko ehobe Thixo wathumela ezantsi olunyulu uthando lwakhe
Ngondiso vela ngasenhla kumaphiko ehobe
nenhloko zenu zithotyiwe ndininikela kowenu umzalwane uno.